Blog Talk Radio.
Nirwoje zwa ninga wa kwanga angu kwa wakira kwa ganidura chini nyuiga niro nage mutuweza kuna ganira ningari. Naho 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 ye.
N'uburenganzira bwo kubaho kuko ubuzima bwo arabwamburwa buri munsi.
abanyarwanda baragererejwe bagererejwe na kare agatsiko agatsiko kari ku butegetsi agatsiko kabayoboza ifuni agatsiko kabayoboza imbunda agatsiko kabayoboza kabacura bufuga cura abaturage bufuni na buhoro umunyarwanda yaragowe umunyarwanda yarakubititse umunyarwanda rwose ni nyakuge bakunzi ba hadi tahuka rero muri iki kiganiro cyacu tugiye kureba ingingo nk'eshatu enye eshanu gutyo aho turebere turi burebere hamwe ku kibazo nyamukuru imyenda ibihugu biri kugenda bifata cyane cyane ariko twebwe kwibanda ku gihugu cyacu nk'u Rwanda imyenda igihugu cy'u Rwanda cyafashe ngo yo kurwanya COVID nitutareba neza natwe ngo duhagarare tumere nk'abanyakenya turatekereza yuko igihugu cyacu kizazabona icyo kizishyura imyenda ngo yo kurwanya COVID kandi niyo COVID ntayo irwanywa ahubwo agatsiko gafata iyo myenda yose kagashyira mu mifuka yako kakimeza neza n'imiryango yako ingingo ya kabiri rero turi burebere mu by'ubuhinzi bwibande nanone mu buhinzi uko gatsiko kari guteza ubwega ngo kohere ngo kagurishije amakawa menshi cyane ukohereje mu mahanga ibyayi byinshi cyane rwose ngo mu buhinzi ibintu biragenda neza ariko se kare hose ubundi bari bategereje iki none se ubundi ubuhinzi babugenera ingengo y'imari ingana iki dukurikireje nibyo bagenera abasirikare ibyo ngibyo turaza kubireba no mu buhinzi rero turi burebe noneho ngo imiti bakoresha mu buhinzi noneho imiti mibi cyane igejeje ngo inzuki aharenga tukaba twibaza rero niba inzuki igihe zaba zacitse mu Rwanda uretse kuko ari n'ikibazo turebye gishobora kuba kiri ku isi yose uko bizagenda noneho turebe n'abarokotse rero kwicuma noneho mu mirenge imwe n'imwe yo mu Rwanda barimo bajujubywa batazi uburyo bazariha umusoro ngo w'ubutaka bizagenda bite bazabyitwaramo gute ni ibibazo bikaze cyane hari n'ikibazo rero noneho ngo cy'ibitaro by'Ikabgayi kwa Musenyeri Smaragde ngo haranuka urunturuntu ngo basigaye bakoresha abakozi ngo badafite ubushobozi byifashe bite biragenda bite birarangira gute kane kwizimba mu magambo rero byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema ndiba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
ngwinda kumuneza cyane uranyumva Chantal uranyumva
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya ku banga bw'ibyuma ngasuhuza kandi abanyarwanda badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda ngasuhuza abayoboke bacu bihuriye abanyarwanda bari hose ku isi ngasuhuza kandi n'abandi bayoboke bandi mashyaka yose aharanira demokarasi n'abantu bo muri sosiyete sivile nabo turabashuhuje rero uyu munsi itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane 2021 turafite ikiganiro nk'uko bivuze twagomba kuba twarabagejejeho ejo ku cyumweru ariko twagize izindi nshingano nizo mpamvu twagize uyu munsi kwa mbere uyu munsi rero turaganira iki umunsi turaganira ku nyigo ya mbere turaganira ikibazo cy'abanyakenya bo bazi kwivugira bagahaguruka bagashikama bakajya bakabuza imiryango mpuzamahanga kugira ngo itabaha inguzanyo abanyakenya bararwanya ko igihugu cyabo kibona inguzanyo kubera ko inguzanyo bazinyereza abayobozi bazinyereza bakazikoresha nabi twebwe bimeze bite ku nyigo ya kabiri turareba kiriya kibazo cy'ingengo y'imari nto cyane bije nto cyane igenerwa ubuhinzi kandi ubuhinzi muri ibihe bya COVID kuva umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu COVID yatera mu Rwanda ubuhinzi ibyo leta itangaza bigaragara ko ari icyo kintu cyonyine kigenda kinjiriza leta amafaranga kandi nta mafaranga leta yashyizemo ahubwo aho leta yiyimena amafaranga ni ahantu hagomba gusa hatindiza amafaranga hahombye igihugu bite rero bite bya Kagame wima ubuhinzi amafaranga kandi ubuhinzi ari bwofitiye abantu benshi akamaro ari nabwo bufitiye igihugu akamaro cyane cyane muri ibi bihe ashora amafaranga ahantu hagomba bo ikindi turi buganire ni ikibazo cy'udukoko imiti yica udukoko mu buhinzi mu Rwanda ifite ingaruka zikomeye cyane ku nzuki kandi inzuki nazo zifite akamaro mu buhinzi murabizi turareba iyo ngingo turareba abantu bagiye bayandikaho ariko ni kibazo nkuko Chantal yari kibabwiye ni kibazo kitari mu Rwanda gusa kiri ku isi hose ariko ni kibazo gikomeye abantu bakwiye gukemura nkuko mu bindi bihugu nabo bagerageza kugikemura ikindi turi buganire ni na kibazo cy'abantu barokotse jenoside ngo batuye Nyamirambo ngo babangamiwe n'ikibazo babangamiwe n'umusoro w'ubutaka gusorera ubutaka byarabananiye kubera ubukene ariko turibaza ngo umurenge ngo uragerageza kuba wakorera ubuvugizi kugira ngo akarere kabasonere umusoro turibaza rero niba ko abakenye gusa batari Nyamirambo abakenye gusa batari mu barokotse jenoside leta yakoze iki kugira ngo iteganye yateganyije iki ku bantu babakene ko mu Rwanda ari benshi cyane hirya no hino mu gihugu yabateganyirije iki abantu bazananirwa gusorera ubutaka bwabo yabateganyirije iki none se iriya metode barimo gukoresha kugenda basura inzu buri muntu bamusura bareba niba yabasha gusorera ubutaka ntabwo bizabamo ikimenyane bikabamo ruswa bikabamo akarengane bikabamo mbega ikintu mbega cya kidahuje n'amategeko mbega ibintu bya ruswa nk'uko tubizi bishobora no kuzana akaba ari hagiye kwaduka indi ruswa nayo mu biturage nka ya indi yo muri zagira inka na n'ibyiciro by'ubudehe n'iki byose indi ruswa nanone igiye kwaduka ihereye gusoresha abaturage gusoresha ubutaka gusoresha imitungo itimukanwa guhitamo abasora ayo bagomba gusora cyangwa se abagomba gusonerwa icyo ngiyo ashobora kuba ari ruswa nanone igiye kwaduka mu gihugu ijyanye n'iyo misoro y'ubutaka n'ibiki byose bo ikindi rero dushobora kuganira ikindi turareba mu bitaro bya Kabgayi hari ikibazo gihari barimo kuvuga ngo hari abantu bahawe akazi batemewe n'amategeko ugasanga uriya musenyeri mbonyi intege smaragde arimo guterana amagambo n'umuyobozi w'ibitaro kuko umuyobozi w'ibitaro avuga ati amafaranga yaranyirejwe koko abantu ngo bihaye amafaranga menshi cyane turi bisome iyo nkuru ariko ati twabiherewe uburenganzira n'inama ishinzwe ubutegetsi inama y'ubutegetsi y'ibitaro donc conseil d'administration y'ibitaro niyo yaduherewe ubutegetsi nako niyo yaduhaye ububasha cyangwa se uburenganzira bwo gukoresha amafaranga uyitegeka uriya musenyeri mbonyi intege smaragde no akavuga ati rekada abanyereje amafaranga y'ibitaro nibazayishyure barahari barazwi nta ruhushya tugiye tubaha ntabwo ibitaro bicunga amafaranga muzashaka abo numero ko arimo guterana amagambo ariko umuntu akabona ko Smaragde adashobora kuba afite ibibazo n'iri ya regime muzi neza ko hari ibintu bagiye bamwatakaho ntazigera ibyo mu wenda abizi batwibutsa ariko numva minsi ishize baragiye bamwataka mu bibazo bya atabanye neza n'iri ya regime ikindi rero turi buganireho nitubona kanya ni ikibazo cya poste de sante muri ariya amavuriro mato cyane ari mu giturage mu Rwanda n'amavuriro yigereye abaturage ntago ari centre de sante n'utuvuriro duto cyane rimwe rimwe tutagira amazi tutagira amashanyarazi utuvuriro banatubwiye ko mu minsi ishize batubwiraga ko utwo tuvuriro tutagira abaganga bakora nka rimwe mu cyumweru ubundi ngo amashanyarazi aba yabuze nako nta amashanyarazi haba urumva ngo imiti ntayihaba noneho ikindi cyaje gishyashya nuko ngo muri utwo tuvuriro duto cyane twegereye abaturage ubundi ngo ducungwa n'abantu privé n'abantu badukodesha umuntu akaza ari umuprivé akagakodesha akajya atanga serivisi aho ngaho ariko ikibazo gishyashya giteye ubwoba nuko ngo bavuze muri mu nkuru nuko ngo abantu bivuriza kuri mituweli kandi nibo benshi cyane mu biturage b'abakene begereye utwo tuvuriro mu biturage ngo ntabwo bakirwa kubera iki batakirwa kubera ko ngo abivuriza kuri mituweli ntabwo iyo utwo tuvuriro tubavuye ntabwo leta ibishyura ntabwo RSSB ibishyura assurance ntabwo ibishyura umva rero ko ya assurance bavuga ya assurance mararitwa mituweli cyangwa se ubwisungane bwo kwivuza bwitwa mituweli urumva ko bufite ibibazo bikomeye niba abantu bitwa ko babufite bagombye kubwivurizaho bagenda ntibabakire kubera ko amavuriro ayo mavuriro mato mato avuga ko niba bavura ntabwo bazabona umuntu ubishyurira leta ntizabishyurira kandi abantu baba baratanze mituweli ibyo byose amafaranga aba yarasohotse ariko ushinzwe kuza kubishyurira ntabikora bigatuma rero babatira ishoti ntibabakire ni ikibazo gikomeye bo reka tujye rero mu ngingo yacu nyamukuru hari inkuru yasohotse ya ivuga ko muri Kenya abaturage bakoze petition barasinya nyine abantu benshi basaba kera kigega mpuzamahanga cya FMI cyangwa se IMF nko bamwe bavuga mu cyongereza bagisaba ko kitagomba kuguriza leta yabo amafaranga nitekereje mu bwa mbere iyo nkuru ngiye numvise inkuru ngiye abaturage bishyira hamwe bagasinya bati nyamuneka leta yacu guverinoma yacu niza kuguza amafaranga mutazongera kuyiguriza kubera ko amafaranga mubaha baranyereza bayapfusha ubusa kandi nitwebwe tuzayishyura urumva ko ni ikintu gikomeye noneho iyo nkuru yanditswe nayisomye muri Bloomberg mu kinyamakuru kitwa Bloomberg ariko n'ibindi binyamakuru byinshi byarayanditse noneho rero n'igihe ko mucyara yanditse iyo nkuru cyarayizanye kirayandika ni inkuru ubundi baravuga ngo iyo mbere yo kujya gukuramo akantu kagatotsi kari mu ijisho rya mugenzi wawe ngo ujyubanze urebe umugogo uri mu ijisho ryawe ahangaye ndabashaka kutwereka ko muri Kenya muri leta ya Kenya harimo ruswa nyinshi cyane ari igihugu cyabuze banyereza amafaranga ya agenewe kurwanya covid n'ibiki byose ariko bakibagirwa ko no mu Rwanda icyo kibazo gihari mbonaho iyo nkuru rero iteyite abaturage bo muri Kenya ngo bari bamaze nkuko nabisomye mu nkuru ya Bloomberg ngo bari bamaze kuba 235,000 bamaze gusinya basaba cya kigega cy'umuryango cya kigega cya IMF cyangwa se FMI bagisaba ko ndabona mushimye ndaguje ijambo mukanya mushimye ndakubona donko basabaga icyo kigega cya FMI ko kitagomba kuguriza leta yabo ya Kenya kubera ko ngo iyo babagurije amafaranga ngo baranyereza bavuga ngo Kenya ihumba amadolari 118 ku munsi gire ngo anyuze muri ruswa ubundi ngo amafaranga nyine yo babahaga ngo Kenya yagomba kwaka miliyari 2 ngire ngo na miliyoni 300 z'amadolari ngo yo kurwanya covid baravuga bati rero amafaranga mwe yabaha rwose mwe yaduha ni mwe yagumane ni mwe yahabayobozi bacu bazanyereza kandi twe tuzayishyura none ikindi baravuga ngo Kenya ngo imaze kugira imyenda myinshi cyane ngo iyo myenda irabagora kwishyura ngo Kenya imaze kugira 273 nkurikije ibyo nabonye muri ya Bloomberg cy'ikinyamakuru kitwa Bloomberg ngo Kenya imaze kugera kuri 73 imyenda ku musaruro mbumbe dore imyenda Kenya imaze kugera kuri 73% kwijana by'umusaruro mbumbe ayo ni menshi cyane muzi ku Rwanda rugeze kuri 67% by'umusaruro mbumbe imyenda bado no abaturage bakenye bakavuga bati iyo myenda kwishyura biratugora bituma kugira ngo tubashe kwishyura leta ibashe kwishyura iyo myenda bituma bazamura imisoro ku bintu by'ibicuruzwa by'ibanze aha urumva rero ko muri rusange urumva ko abaturage b'abanyakenya bo bafite ndabwo ubwisanzure kuko amafaranga yo kurwanya covid mu Rwanda naho rwagurije amafaranga menshi cyane murabizi ko Rwanda rwajyaga rurisha imyenda rufite mu byibuke neza bavugaga ko mbere ya covid mu finance mu Rwanda bajya bahisha imyenda ngo dufite imyenda mikeya ngo izishyurwa igihe kirekire ngo kandi tuzishyura ngo makeya ngo tutatangira kwishyura kera ngo kandi tuzatwishyura makeya ngo ntagari imyenda ngo yagira ikidutwara ngo ni imyenda myiza itatuvuna n'iki byose ibyo bakunda kuvuga ndetse bakanavuga ngo imyenda yabo igeze kuri 99% icyo gihe bari bataratinyuka kuvuga amafaranga umwenda ko wabo kugeze 50% bajya bavuga 49% mbere ya covid ariko ababizi abandi bakavuga 53% abayikurikirana hafi abandi bakavuga 55% ariko mwumva ko guhera kuri covid yatera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu kumwaka ushize niba iyo 49% bavuga ko bafite imyenda 49% by'umusaruro mbumbe ariyo ari higeze ubu twatwize kuri 37% murumva ko bafashe imyenda ishyano ryose ni amafaranga menshi cyane noneho rero urumva ko Kenya ifite imyenda ariko ntabwo turayifite amafaranga yaragujije yakoresha nabi natwe tuyakoresha nabi kubera ko murabona bafashe imyenda myinshi bavuga ko imyenda miliyoni zigera kuri 900 bashobora kuba barafashe hagati aho ngo bavuga ko ari kurwanya covid ayo mafaranga yose muziko bashyize mu mahoteli bagashyira muri Rwanda yayihomba bagashyira muri business zabo inganda zabo bakagenda baziguriza amafaranga bakazishyura amafaranga ngo bazishyura ku rentere ntoya 5% 8% ariko mbabwire ko hari article yasohotse ivuga ko abarimo barimo kwitotomba ngo iyo bagiye kuza amafaranga muri SACCO ngo babishyuza 16% turi ubu turacyari muri covid kandi mbere ya covid nabwo niko byari bimeze ngo umwarimu nta kintu byamumariye nta kintu leta yamumariye kuvuga ati wenda ubwira ati wenda turi mu hari ibibazo bikomeye byateye muri iki gihugu wenda inyungu bazigabanya ahubwo zariyongereye kandi inganda zabo amahoteli yabo n'ibiki byose babahaye inguzanyo izo nguzanyo bazavanye mu mahanga bazishyize muri ibyo bintu byabo ku buryo kandi babahaye ku mafaranga make cyane amahoteli yabo akajya n'ibishyira 5 ku ijana amenshi n'umunani ku ijana ngire amafaranga make cyane ariko umva barimo barafata inguzanyo bakabata 13 ku ijana barimo kwizotomba bo amafaranga yaraje nkuko twayikunze kubivuga abaturage ntagapfukamunwa babonye abaturage babakeneye abantu bari mu bukene bukabije wenda bageze kuri miliyoni ebyiri nta n'agapfukamunwa babahaye kandi amafaranga yafashwe mu izina ryabo ndi abanyarwanda bose nabo bazayishyura amafaranga abo abaturage nta kantu kagasabone babahaye kandi bazi neza ko hari abantu mu Rwanda babakene bari mu bukene bukabije batabasha kwigurira isabune batabasha kwigurira agapfukamunwa nta kintu babafashije umva ko ayo mafaranga baraje bayashyira mu bintu byabo business zabo inganda zabo amahoteli yabo amafaranga bararangiye urumva rero ko ibyo muri Kenya bavuga natwe dushaka twabivuga nuko abanyarwanda ntaho bafite bavugira turi ku munwa w'imbunda ntibashobora kubasha kwiyoruganiza kugira ngo bajye hamwe noneho bavuge bati ayo mafaranga namwe mu Rwanda natwe mureke kutuguriza kubera ko amafaranga araza akajya mu nganda z'agatsiko mu mahoteli yabo twebwe ntabwo bitugeraho nta n'agapfukamunwa twabonye nasabune twabonye abana baraniwe kujya kwiga bamwe bataye ishuri ntabwo leta yigeze ibafasha gusubira mu ishuri abarimu bo muri prive babuze akazi leta ntiyabaha ibiryo irabihorera ntiyabahemba abantu benshi mu gihugu ubu ngubu tugiye muri segiteri zoroshye ubwo bavuze ngo mu kinyarwanda bavuga ngo kwa kuntu umuntu akora hasi ngo akakwibutsa ibuye barabibuze biriya bintu bitwibutsa ibuye nyine muri Kenya baravuga bati amafaranga ahera hejuru abaturage baho bati mwikongera kuguriza igihugu cyacu mu kireke rwose nta nyungu nta nguzanyo dushaka ko twese zavuna ngo noneho Rwanda rukabyandika rugira ngo ahari rwereka abaturage barwo ko Kenya iyobowe nabi inyereza ibintu inguzanyo ziza zikagira mu bayobozi gusa ariko mu Rwanda ni bibi kurusha byo muri Kenya mwibuke abantu mu Rwanda kubera COVID bananiwe gucuruza inyama z'ingurube twarababonye bananiwe gucuruza babuze aho bacuruza inyama z'ingurube zabo abaturage bamwe bananirwa babura aho bacuruza ibitunguru byabo abaturage babura aho bagurisha umuceri wabo kubera ikikwereka amashuri yafunze babura aho bagurisha umuceri none nabonye ko ngo rumunsi bavuze hari abantu bafite ikibazo cyo kugurisha ibigori babuze aho bagurisha ibigori byabo hari abantu benshi bacuruzaga mu masoko bananiwe gukomeza kubera ko bababwiye bati uzajya ucuruza umunsi umwe kuri ibiri ubwo numva ko bakora iminsi 15 ariko bakagumya kwasoresha iminsi 30 kandi kubera COVID batagikora iminsi 30 kuri 30 bagomba gukora iminsi 15 kuri 30 abo nabo byarabagoye hari n'undi nabonye umuturage wavuze ngo yafashe inguzanyo noneho ashaka kwigisha abantu ibyo kudoda ni inkuru nayo noneho kubera COVID abanyeshuri baza kwiza kudodesha imashini we ntibabakije noneho banki ziramwishyuza babakije abura nta minerivare yabonye kubera ko abanyeshuri baba batakiza kwiga kudoda noneho banki igomba kandi agomba kwishyura banki banki za guteza cyamunara ibye babiteza ubusa ibintu bye yatanzeho ingwate babiteza ubusa urumva ko umuntu nawe ni umuntu nawe wagomba kugobokwa na leta abo bantu bose business zabo hari benshi babuze abakiriya kubera ko nyine abantu abakiriya ntibakiboneka ndabona n'amafaranga yarabuze kubera ko abantu bataye akazi ariko abantu ntibanakideplasa amasaha y'abantu bagombye guhahamo nibo abafunze batakigenda akenshi urumva abantu bagize ibibazo byinshi ku buryo abenshi bazahomba bakananirwa kwishyura banki abo bantu bose urumva ni abantu baciriritse abahinga ibitunguru aborora ingurube abahinga imiceri abahinga ibigori abagira gute abo bantu bose ntawe wigeze abagoboka ni inkuru tubona gutyo zihita gusa ariko ntabwo cyakigega ya mafaranga bagujije bavuga ngo baje kurwanya ingaruka za COVID abo bakora imirimo yoroheje abacuruza mu masoko abahinga ibitunguru abarora ingurube abagira gute abo bose byarabahombeye ariko ntawe uzabafasha amafaranga yagiye mu gatsiko ajya mu nganda ajya muri business zabo abantu bakomeye mu mahoteli ibiki byose ariko abantu zabagira umva ko n'abanyarwanda bafite impamvu zatuma bishyira hamwe bakavuga bati nyamuneka nimureke kuguriza u Rwanda kubera ko inguzanyo inguzanyo muri kuduha zigira mu maboko y'abayobozi barazinyereza ntabwo zitugeraho ntacyo zidufasha kandi tuzazishyura muri Kenya baravuga bati u Rwanda imyenda ko igihugu cyabo bati igihugu muri abanya Kenya bati igihugu imyenda igihugu cyacu imyenda cyafashe iratuvuna kubera ko bongera imisoro ku bintu ku bicuruzwa byose by'ibanze ako n'umurwanda niko bimeze imisoro irazamuka ibiribwa birazamuka ibintu byose birazamuka kugira ngo Rwanda rubashe kwishyura iriya misoro iriya myenda Rwanda rwafashe donc kugira ngo babashe kwishyura iriya myenda imisoro buri wese yishyura iyo misoro kandi iki umuntu yabwira abantu n'abantu bashyikira regime abintore babandi ntabwo nabita ko ari ntagondwa buri wese afite uburenganzira bwo gushyikira icyo ashaka ariko nabo bamenye yuko amafuti bashyigikira baranyereza baririra bazana amafaranga bakashyira mu bintu byabo bakizamukira rubanda rusanzwe n'igihugu icyo rubonamo ariko kwishyura abanyarwanda bose bazabyishyura kandi nazira ntore n'abashyigikiye FPR nabo bazabyishyura kubera ko nibazamura Minervale kugira ngo babashe Minervale nizamuka kugira ngo leta ibone amafaranga ibashe kwishyura imyenda yafashe hirya na n'intore nayo izayishyura isukari nibazamura igiciro cy'isukari cy'isabune icy'amazi icy'umuriro ibyo byose nibabizamura n'intore n'abashyikiriye regime nabo bazabyishyura ndabona kuvuga ngo abantu bakwiye guca akenge biriya bintu nta iriya myenda iraribwa n'abari abantu ariko abanyarwanda bose n'abari abakinnyi batoya barwamabundi buri wese azayishyura n'abashyigikiye FPR yewe nabo baziyuha kuya kugira ngo bayishyure urumva rero ko abantu bakwiye guca akenge urumva ko muri Kenya bo baciye akenge ariko ni ukubera ko baturusha demokarasi bafite uruvugiro babasha kwiyoruganiza muzi ko hari umuntu uwo muri Kenya ntibuka neza wakoraga mu muryango w'abibumbye nako mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rirebana n'uburenganzira bwa muntu niba yitwa myayitwa Maina Kiai Ngirengo Maina Kiai niba nibuka neza muri 2014 Ngirengo ndumva yaraje mu Rwanda agaha u Rwanda isomo akabwira ati mwebwe muri iki gihugu hari ikibazo ntabwo abantu bafite uburenganzira bwo kwishyira hamwe bwo kwihitiramo ishyaka bajyamo ndumva uburenganzira bwo kwishyira hamwe ngo bakore ishyaka bakore organization bashaka ba militi bega bakuruga organization ishaka barwane ku nyungu zabo mu Rwanda ibyo ntago byemewe no muri Kenya n'umunyakinyabwo babwiye urumva rero ko bo amahirwe bafite kuba babasha kwishyira hamwe abari 235 bagasinya bakavuga bati nyamuneka FMI cya kigega cya gitanga amafaranga ati mwiguriza leta yacu inyereza amafaranga ibyo natwe buri dufite impamvu zikomeye zo kuba twabikora ndetse tubarusha impamvu urebye ukuntu amafaranga y'inguzanyo u Rwanda rufata akoreshwa n'abakahirwa n'abantu bamwe abanyarwanda bafite impamvu zikomeye twagombye kuba twarabatanze gukora ikintu nk'icyo ngicyo tukishyira hamwe tukavuga tuti nyamuneka ntimuzongere kuguza u Rwanda amafaranga baranyereza arashira mu ndege arashira mu mahoteli y'abantu bakomeye arashira mu nganda zabo muri business zabo twe ntacyo tubona nta mafaranga ntatugeraho ariko tuvugire he tubigenze gute mu Rwanda nta burenganzira bwo kwishyira hamwe abantu bashobora kwegerana ngo bajye inama barababara bagaticika tuyobojwe tuwe ku munwa w'imbunda ni ikibazo gikomeye cyane cyukora cyo murumva ko abari mu bindi bihugu ni igihugu cy'Afurika Kenya ariko murumva ko baturusha ubwisanzure baturusha kuba babasha kwishyira hamwe bakarwana ku nyungu zabo natwe twagombye guharanira ko tubona igihugu abantu bagira ubwisanzure bakabasha gukora igikorwa nk'icyo bakishyira hamwe bakarwana ku nyungu zabo bakamagana leta ibakorera ibibi noneho ni kimwe mu buzima bw'umuntu kubera ko wumva ko niba abanyakenya ni babasha ku icyo kintu babashaka ntibakigeraho bazabaho neza mu minsi imbere ariko twebwe leta izajya iguma ifata imyenda bafata imyenda birira mu myaka iri imbere uzasanga twebwe abana bacu abuzukuru n'abuzukuru twese tugenda twishyura imyenda bariya abantu bariye bahunganye bagiye guhisha hanze n'iki byose usange ibintu byose birahenda ishwaranga ryataye agaciro barasoresha imisoro y'abayishyano ryose kugira ngo abantu igihugu kibashe kwishyura imyenda cyafashe kandi ari abantu barayiriye barigendeye murumva ko ni ikibazo rero gikomeye abantu bagombye guca ubwenge ariko tukanaharanira yuko tubona ubutegetsi bwiza buduha ubwisanzure kugira ngo turwane ku nyungu zacu ubu ngubu biragoye kubera ko dutegekeshejwe imbunda umunwa w'imbunda biragoye ariko twagombye gushaka ku buryo twinyagambura noneho tugashaka ukuntu twigaranzura iriya leta kugira ngo natwe tube abaturage bisanzuye murakoze reka nshake Jean Pierre uratwumva
ndakumva Edouard
nagwe ijambo ugasuhuza abatwumva warangiza noneho nawe ugatanga igitekerezo kuri ingingo urakoze
ya urakoze cyane reka mbanze gusuhuze wewe waduteguriye iki kiganiro nsuhuze Serge na Chantari bari kubuhanga bw'ibyuma n'abandi bose bashobora kuza tugafatanya muri iki kiganiro ndasuhuza kandi abazumva ikiganiro bose yabo bari kudukurikira ubu ngubu n'abazacyumva ubutaha n'abandi bose dufatanyije muri urugamba rwo guhindura ibintu mu gihugu cyacu rero ndabashimiye mwese kuri iyi ngingo rero numvise aho wari utangiye uvuga nyine ibyerekeranye n'ukuntu muri Kenya aho abaturage bashobora kwivugira iyo babona igihugu kiri kwaka inguzanyo zitari ngombwa mu by'ukuri ni ikintu cyumvikana ariko cyari kinakwiye mu Rwanda nk'uko wabivuze rwose mu Rwanda ni ibintu bidashoboka twagiye tubona ka nyinshi cyane nubwo tujya tuvuga nyine n'abadepite ngo ntibajya bavuga ariko hari n'ubundi buryo abantu bakwiye kuvugiramo budahari mu Rwanda kiriya igitugu nk'uko wari urangije ubivuga rwose kigaruye abaturage nta muntu uvuga igisirikari umunwa w'imbunda niwe uvuga igisirikari nicyo kivuga twavuze kera ukuntu abasirikari bivanga mu bintu byose kuva ku mashuri abanza ukajya mu bindi bintu byose bireba igihugu ari igisirikari gusa abantu bagize ubwoba ariko ikindi nanone nakongeraho nk'uko wari ubivuze buriya muri kariya karere u Rwanda ruherereyemo urebye Afurika hafi ya yose na ruswa irahari pe kandi ku rwego rwo hejuru yaba Kenya yaba biriya bihugu byose za Congo Zaire iriya twaza kwita Congo Zaire za Uganda hose no muri Tanzania ruswa irahari kandi irahari cyane ku buryo nyine umuntu abona ibintu atarakwiriye ari ukubera ruswa ntaho bihuriye mbese n'ibihugu twabona twavuga byo byateye imbere ariko ukuntu bagerageza kwishyira hamwe bakarwanya ibintu mu Rwanda ntushobora kubihabona mu Rwanda urabona ibintu byatangiye kera tuvuge nk'ikibazo cy'uburezi impamvu uburezi butajya bugira ireme kandi amashuri ahari bavuga ko hari ku bwinshi nta bantu bahaguruka ngo babivuge rero muri Kenya kuba abaturage bavuga bati iyi leta iratubeshya ni ukuvuga yuko muri Kenya mfite nuko ruswa ihari iri hejuru cyane kandi leta ntakikoraho noneho abaturage bakavuga bati babona nkaho leta nayo iyishyigikiye ibyo rero kugira ngo abantu babirwanye bigirwamo uruhare runini na sosiyete sivile sosiyete sivile yo muri Kenya buriya irakora nubwo hari izo za ruswa nubwo haba hari ibindi bintu byinshi bituma leta idakora ibyo yagakwiye gukora ariko nibura bafite uruhengekerezo rw'uko sosiyete sivile yaho ikora neza yewe twahoze abantu b'abanyarwanda kenshi hari n'igihe usanga baseka nk'igihugu cya Congo iriya nyine Congo Kinshasa bavuga yuko yenda ko abantu baho bajya mu bintu by'intambara cyangwa batajya mu bintu by'intambara badashobora intambara ngo bagire gute ariko abaturage baho burya baravuga sosiyete sivile yaho irakora igahaguruka igahagurukira ikibazo ariko ugasanga mu gihugu cyacu ibyo ni ibintu bitahaboneka rero sosiyete sivile iyo ishyize mu gaciro nko mu Rwanda ugatanga urugero nk'uri ya Marie Immaculée cyangwa se izindi nzego yenda zijya z'abihaye Imana ni ukuvuga abapastori n'abapadiri n'abasenyeri mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko mu by'ukuri bose basa n'abashyigikiye ibyo FPR bayavuze umugore w'umuntu akibaza ati sini bwa bwoba yababitsemo biyibagiza inshingano zabo bikakuyobera naho muri Kenya impamvu ibi byose babikurikirana ubwo ni ukuvuga ko bo ziriya nzego za sosiyete sivile zose zirakora kandi ziritegereza ibintu byose zikabona ibigenda n'ibitagenda zikamenya n'ibyo zikwiye guhagurukira nyine naho twiwacu barabimize igisirikare cyarabimize nta muntu ushobora kugira icyo avuga uwo batacecekesheje aba akeneye amaramuko nawe ajyamo gukora ariko mu by'ukuri adakora ibyo abaturage bishimiye abaturage ubwabo ntaho bavugira inteko ishinga amategeko ntagikora kuko nko muri Kenya urabona naho hari ikibazo nk'inteko ishinga amategeko yaho icyo numvise bavuga nuko abadepite bo muri Kenya buriya ngo bahembwe amafaranga menshi cyane y'umurengera mu nteko ishinga amategeko zose zo ku isi menshi ariko nanone ibyo ntibituma ruswa itahaba ubwo ruswa nayo irahari hejuru ubwo rero ibyo byo gukomeza kuvuga ngo IMF ikomeze ibaha amafaranga kandi amafaranga yinyurira muri ruswa ibyo nibyo abaturage bahagurukiye ariko twebwe na n'ubu nkubwiye ko nubabwira ngo yabaha izindi miliyoni niyo yaba yabahaye miliyoni ijana bugati ukabaha izindi ijana mirongo itanu bajya bazifata buri munsi nta kibazo bibabwiye nta muturage ugira icyo avuga kubera iyo sosiyete sivile nyine idahari na gahoro ubwo rero niba icyo kibazo kigihari kandi bakabona yuko ngo Kenya yo numvise abasana bayishongoraho bishongora bavuga yuko nyine babimye ngo abaturage baho babimye amafaranga cyangwa ngo bafite imyenda myinshi ariko nicyo kikwereka ahantu abaturage bumvwa bafite ijwi mu gihugu cyabo twe rero ibyo byose byaragiye byamizwe n'igisirikari byimirwa n'igitugu ku buryo umuturage kugira ngo agire icyo avuga rwose bikiri ikibazo kandi bizakomeza igihe kirekire ubwo waruvuze n'ikibazo cyerekeranye n'amabanki mbese n'izi koperative yenda umuntu yavuga koperative zagiye zikomeza kugira ibibazo muri covid kandi ari nako zishyura amafaranga y'amabanki ntibirumvikana zo ntabwo zijya zihagarara ntabwo bigeze bazihagarikira urumva iyo wagujije banki kuvuga ngo uzishyura iki gihe n'iki nkakaza icyorezo nk'iki kimara umwaka cyangwa n'ibiri ntabwo bakugabanyiriza ahubwo bavuga yuko no gutanga imisoro nubwo akazi katari gukorwa nk'uko bisanzwe leta iracyabakamamo imisoro iracyakama izo amakoperative ibigo byose biracyatanga imisoro kandi ibintu byarahagaze nta kiri gukorwa ibyo ngibyo leta ntabwo ibyitayeho wumvise mu minsi ishize hari agomba kuba ari koperative zigera kuri 25 ziyandikuje nyine ko zivuga ko zitakikora mbese zahagaze kubera ubwo zagize ibibazo ariko ubwo ngubwo nibura ubwo zaragiraga ziti niba twaragujije amafaranga ariko leta yo yenda yahagarika kutwaka imisoro ariko ubwo nazo ni hahandi imisoro bagiye baguza mu mabanki ntabwo bazashobora kuyishyura kandi ntazahagarara amafaranga baguje mu mabanki yose bagomba kuzayishyura ubwo rero urumva ibibazo biracyari byinshi mu gihugu ntabwo ari ibintu biba byoroshye kugira ngo abantu bavuge ntawe uzi uburyo kiriya gitugu kiri mu gihugu kizagabanuka abenshi bajya bavuga bati niba igisirikare cyashoboraga kuva mu baturage kikajya mu bigo ntikijye gishyira abantu igitugu ku kintu icyo ari cyo cyose ngo usange umuturage ararindwa n'imbunda ibyo ni ibintu yenda bashobora gukora ariko aho bigeze ni wowe ubona ko n'amazi yarenze inkombe umuturage arakomeza akaharenganira rero kw'izi ngingo mu by'ukuri byerekana akarengane gakabije kandi karengeje urugero noneho gasigaye gakorerwa n'abantu urebye baciriritse cyane cyane cyangwa se ugasanga gakorewe abantu b'abadamu kandi tuvuga ngo ikiriya gihugu cyateje abagore imbere ngo cyahaye abagore ijambo ariko mu by'ukuri gufata umugore ngo bamukubitire imbere y'abantu ubona ko nta kibazo biba bibateye kumufungira ubusa se ibintu byose bibi utigeze wumva ntabwo mu Rwanda bitinya gukorwa ariko wajya kumva ngo abagore ngo bafite ijambo ngo bafite yenda umudamu nka mushiki wabo ngo arakora mu nzego zo hejuru n'abandi ariko wajya kureba ugasanga ahubwo igihugu bagihinduye ahantu hakorera abantu bameze nk'abateroriste bateroriza abantu baturutse mu mpande zose so nicyo nabivugaho mu by'ukuri ariko turacyafite urugendo icy'ingenzi ni uko dukomeza gukora kugira ngo ubwo bugome bwose bushobore guhagarara kandi tukabikora tubishyizeho umwete nicyo nabivugaho Edouard
urakoze Jean Pierre katiyo kunyuga cyo kabiri twihuta inyigo yacu ya kabiri nana yabwiye mu magambo make nuko nabwiye ko muri uyu mwaka ubuhinzi leta yabugeneye muri bije y'igihugu yabugeneye 3.77% ubuhinzi kandi ubuhinzi butunze abantu hafi 80% bakora ubuhinzi bakanavuga ko iyo ni mibare ya leta ivuga ko ubuhinzi bwinjiza 33% by'umusaruro mbumbi urumva ko leta ishyiramo amafaranga 3 cyangwa 4% ariko bo ishoramo amafaranga 4% ariko igasaruramo amafaranga 33% by'umusaruro mbumbi urumva ko ni ikibazo gikomeye noneho rero kandi ubuhinzi kugira ngo abantu ikintu gitunze abantu 80% ukigenere amafaranga 3% ya bije nabyo ni ikibazo gikomeye cyane umuntu yanakwibaza impamvu FPR igira ubugome bugeze aho ngaho hanga mu gihe mubitekereza ndetse hari umunzi mwibuka ko hari umwaka niba umwaka mwibuka neza muri 2007 hari raporo nigeze gusoma kera muri 2007 bavuga ko abantu bari mu nzego z'umutekano muri 2007 ngire ngo bari bafite bije iruta y'ubuhinzi abantu bakibaza ati inzego z'umutekano zirimo abantu bangahe zirimo abantu bangahe abantu daboru na abantu bari hafi ya Kagame binsoresore nkeya batageze no simbizi ariko kugira ngo barushe kigihe ubuhinzi bari bukorwa n'abantu bishe daire kugira ngo abantu bakora mu nzego z'umutekano na kintu kuneka abantu kujya kwishyira abantu hanze kugira gute barushe bije ubuhinzi bahabwa amafaranga aruta ay'ubuhinzi ubuhinzi bwari butunze abantu bagera kuri 85% ku ijana murumva ko mu Rwanda harimo ikibazo gikomeye kamemo noneho rero iyo mibare mishyashya mu Rwanda ubuhinzi butunze abantu bageze kuri 80% bukorwa n'abantu bageze kuri 80% babuhaye amafaranga 3.77% bya bije murumva byo ni skandale ariko bukinjiza 33% noneho rero muri ibihe bya covid muri ibihe bya covid muzi neza ko ibintu byinshi byahagaze muri bukaba tubwira badukorera raporo ndumva batubwira ko hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatanu covid ikimara gutera mu mwaka ushize bavugaga ko ibintu by'ubukerarugendo n'amahoteli byari byarahagaze kuri 90% cya 99% byarahagaze bavuga 99% byarahagaze hafi do 99% by'amahoteli n'ubukerarugendo byari byarahagaze kandi ibyo bintu byahagaze n'ubu ntibirafungura kandi nibyo bashyizemo amafaranga menshi y'inguzanyo zavuye hanze nuko ko amafaranga araje bahita bashyira muri ibyo bintu byahagaze byabuza abamukerarugendo byahagaze bitagikora bitindiza namba ariko nibyo bajugunyemo amafaranga menshi aho ngaho ni ikibazo noneho rero ubuhinzi ngo nubwo babugenera amafaranga makeya ariko hari inkuru nyinshi zigenda zizoka zitwereka neza yuko kandi za leta zitwereka neza ko ubahubwo ubuhinzi nibwo ubungubu butunze u Rwanda nibwo bacungiraho nibwo bwinjiza ni nabwo butakubitite cyane mu byerekeye ibintu byagizweho ingaruka na covid nubwo tugenda tubona wenda abahinzi babuze aho bacuruza ibitunguru babuze aho bacuruza umuceri babuze aho bacuruza ibigori n'ibiki byose nabwo leta ntibagoboke n'ibiki byose ariko muri rusange ubuhinzi nibwo bukanyakanya ugereranyije n'ibindi byose hari nk'inkuru bamaze iminsi bandika zisukiranya kandi inkuru zisa zivuga ngo mu cyumweru kimwe reka nyibasomere ni nkeya nyinshi cyane ko ndabasomera nk'eshatu gusa hari inkuru yasohotse uyu munsi ku itariki ya 12/4/2021 ivuga mu gihe ko bivuga ngo mu Rwanda ngo rwinjiza amadolari 199,000 mu cyumweru kimwe gusa ngo aturutse ngo ikawa ngo yorejwe hanze amadolari 199,000 ngo mu cyumweru kimwe gusa kuri 15/3/2021 giye ko mu cyari cyatwandikira inkuru ivuga ngo mu cyumweru kimwe gusa ngo u Rwanda rwinjije amadolari 1,135,000 ngo by'amadolari 1,135,000 ngo aturutse ku cyayi noneho imvaho yo kuri ku itariki ya 5/5/2022 iyo yaduhaye inkuru ivuga ngo mu cyumweru kimwe mu Rwanda ngo rwinjije ngo amayero miliyoni 2,58,000 ngo aturutse ku bikomoka ku buhinzi byoherejwe hanze murumva neza ko ni inkuru bamaze iminsi babombariza abantu ko bazoziza zisukiranya zerekana ko ubuhinzi ari cyo kintu cyonyine gikora kinjiza ifaranga u Rwanda ukavuga uti ese bwa buhinzi busigaye butunze u Rwanda bigaragara ko bwinjiza amadovize kuki aribwo bashyize amafaranga makeya ni ubusa pratikoma kubera ko nk'uko nawe babwiye muti neza ko muri uyu mwaka Rwanda Air ejo bundi uriya minisitiri Ndagijimana wa finance yatubwiraga ko Rwanda ihomba usibye ko yaduhishe ayo ihomba yari yo turayazi ni amamiliyoni ageze kuri 900,000 y'amadolari imyenda Rwanda Air ifite miliyoni zigeze kuri 900,000 z'amadolari ngo ni miliyari 900,000 z'amafaranga y'u Rwanda ni amafaranga ishyano ryose ahubwo umuntu yaravuga ko iriya Rwanda yari icyo cyaba ibintu byose byunguka Rwanda rwunguka amafaranga ku ruhande rumwe ayo yungutse yose agahita bajya kuyamena mu ni Rwanda ye ndongo bunguka ibumoso barunguka iburyo Rwanda ikabira hari bagahomba byose bikaba zero donko iyo Rwanda ya ihori homba amafaranga ishyano ryose leta niyo yabyivugiye ntangari nyimbivuga twabivuga mbere none yarishyira byemera bayigeneye amiliyoni miliyari 145 z'amadolari nazo amafaranga y'u Rwanda miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda muri bije ubuhinzi babuha miliyari 122 bako ubwa buhinzi butunze abantu 80% babuha ari nabwo bwinjiza amafaranga kuko nayo mbibasomeye bigiye bya covid ubuhinzi bonyine nibwo bukora nibwo bwinjiza idovize ni u Rwanda rukontera ku buhinzi gusa baruhaye amafaranga arutwa nayo bashyize muri Rwanda ya mubyumve neza donc ubuhinzi babugeneye miliyari 142 Rwanda ya bayigenera miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda mubyumve neza umva ariko imibare y'abari abantu ntabwo yumvikana kubona segiteri nk'iriya ifitiye akamaro igihugu ndetse n'indi nyandiko bigeze kubandika bavuga ngo ubuhinzi ngo bagomba kubuteza imbere ngo kubera ko ngo iyo budashobotse ngo ifaranga ryabo ngo ritagaciro ibintu nk'ibyo ngibyo ariko murabona ko nicyo kintu cyonyine gisigaye gikora ubu ngubu mu bihe bya covid hoteli ntizikora za hoteli bajugunye amafaranga ntabwo wambwira ngo zunguka ngahe ntacyo zunguka ntacyo batubwira biracyafunze nta mukerarugendo uza ntaki mu Rwanda nta kazi gahari nta kintu gikora amahoteli arafunze ibintu byose ntibikora ariko ubuhinzi bona ko bwinjiza amafaranga kandi nibwo bimye amafaranga nibwo bimye bije kandi nabwo bukoresha abantu benshi mumuntu akora bira bintu rero harimo daboro ikintu cy'akarengane kubona abantu bakora mu buhinzi ari abantu benshi bakasa nk'aho babima amafaranga kubahane kwijana abantu 80% bakora uwo murimo bakabagenera 4% gusa murumva ko ibyo ni akarengane daboro kandi nanone urabona ko nibwo butunze igihugu ariko ntacyo bashyiramo ahubwo aho bashyira amafaranga ni ahantu hagomba gusa muri aba hoteli mwenda zidakora Rwanda yeho uriho by'igihugu niho bajugunya amafaranga ukavuga uti rero iriya mibare yabo ntakigenda ntabwo planification yabo ntakigenda ikindi umuntu yavuga na nibagiye no kubabwira ni uko Rwanda FMI ngo yarushyize wera ni ku ngingo ya mbere u Rwanda ngo barushyize mu bihugu 25 ngo bikenye cyane kurusha ibindi ku isi ni ikintu gishyashya cyanditswe na Himbara akivanye ku bwo muri za raporo za FMI ngo u Rwanda rwashyizwe mu bihugu 25 bikenye cyane kurusha ibindi ku isi ngo noneho ngo akaba ari n'ibihugu ngo bifite ubukungu buri mu manegeka noneho ngo bikaba ari ibihugu nyine bigomba koroherezwa kugira ngo bibashe koroherezwa wenda kwishyura inguzanyo bigomba kwishyura muri Banki Mondiale koroherezwa kugira ngo bibashe kubona amafaranga yo kugura zira nkingo za covid kugira ngo rubashe gukingira abaturage barwo baruhaye faveri mbega nibyo bihugu 25 bikenye cyane ku isi ngo bifite ubukungu bujegajega cyangwa se muri kumanegeka niko Rwanda ruri muri iyo groupe y'ibyo bihugu 25 murumva rero ko babandi bajya bavuga mu Rwanda ni Singapore y'Afurika u Rwanda tuza nuko nguko ruhagaze hatazagira umuntu babeshya ni igihugu kirimo ibihugu 25 bikenye cyane ku isi kandi bifite ubukungu buri kumanegeka akaba nazo mpamvu nyine rwashyizwe muri iyo groupe igomba kubona koroherezwa mu kwishyura amafaranga ya FMI kugira ngo rubashe kuba rwagurira inkingo abaturage barwo murumva rero ko ibyo ni ibintu bishyashya reka ndekera aho ngaho Jean Pierre iki kibazo waji nawe watanga igitekerezo cyawe tukabona gukomeza ijambo ryo Jean Pierre
urakoze cyane buriya navugaho gakeya ku byerekeranye n'ubuhinzi mwa kiriya gihugu cy'u Rwanda urumva hari ibintu byinshi bikomeye bigaragara ko hari ikintu kimeze nka vacuum hagati hariya mu kiriya gihugu kiri kubatamaza cyane rwose kiri kubatamaza urabona amafaranga menshi kuva FPR yajya mu butegetsi nyine yagiye mu bintu muri biriya bintu bya turisme byo kubaka amahoteli byo gukora ibyo gushyira muri kugura indege muri Rwanda ya gutunganya biriya bintu amaparike nayo bayashyizemo amafaranga menshi gukora ku buryo nyine aba visiteri baba benshi mu Rwanda nicyo kintu kiri cyari mu mbese mwishyirwa iriya leta wagira ngo nicyo yagendeye numvise yuko ari aba batoni burere ngo bagiye inama mu Rwanda yuko ngo bitewe naho ruri ngo hajye habera inama nyinshi ngo ibyo rero kugira ngo babikore ngo bakore uburyo bakatarakita abantu kuhaza babishyiramo amafaranga menshi cyane atabarika ariko nkurikije ikibazo cy'ubuhinzi hariya hari umudokteri witwa mperutse kumva agira deba n'abantu n'umunyamakuru gatanazi asobanura nyine ukuntu ubuhinzi uwo mudogiteri twa Bihira asobanura ukuntu nyine ubuhinzi butitaweho kandi nawe yaravuga ati ubuhinzi nibura abahinzi bari mbese abantu bari muri serivisi y'ubuhinzi bagera hejuru ya 80% 85% avuga ati ni benshi rero kandi ubuhinzi ntibwigeze bwitabwaho amafaranga rero bagiye bagira bashyira mu izo za Rwandeya no kubaka amahoteli mwumvise amahoteli y'Abanyamerika yibereye hariya ariko u Rwanda narwo yaba yahombye u Rwanda rugashyiramo amafaranga hanyuma mbese ibintu byose bijyanye n'amahoteli n'ibintu by'ubukerarugendo cyangwa se ibintu byo kwakira abantu amanama nk'uko ariho havuye n'igitekerezo cyo kubaka ziriya za Serena ngo inzu z'amanama donc harimo Kigali Convention harimo guhindura mbese igihugu kikuzura amahoteli wumvise ukuntu amahoteli ari menshi cyane nka kiriya gihugu ariko ukibaza utese ubundi amahoteli mu by'ukuri Afurika muri Afurika no mu Rwanda ubwaho abanyarwanda bitabira ibintu byo kujya kwishimira mu mahoteli nk'abazungu cyangwa abo mu bihugu byateye imbere ugasanga bo barazamura n'ibintu ugiye gushaka ikintu kugira ngo uteze imbere abaturage igihugu ureba ku cy'abaturage bashoboye kandi bafitemo bari interesi gukora ubwo rero urumva ko ubuhinzi mu by'ukuri bwaribagiranye mu myaka 20 n'ingahe ishize bwaribagiranye kugeza ubwo bagiye bafata imirima y'abaturage bakabambura ibishanga nk'uko twavuze kuva kera bakavuga ngo bagiye babihaye ba rwiyemezamirimo ntibagire icyo babikoreramo bagahingamo hamwe haraho bagiye bafata ngo bagiye gutera ibyayi ntabyo bigeze batera ubwo ngubwo urumva ko hano bashyizemo icyayi ngo amafaranga cinjiza cyoherezwa hanze ubwo urumva n'amakawa birumvikana n'ibindi bintu byose bashobora kohereza hanze barimo barerekana yuko iyi myaka 20 n'ingahe ishize hari icyo bakoze kuko nubwo bari muri COVID ariko ubuhinzi buri kubinjiriza ariko mu by'ukuri ni contraire y'ibyo y'amafaranga bashoye menshi mu bintu twavugaga bijyanye n'ubukerarugendo n'ibintu bya service n'ibyo bya Rwandeya harimo icyuho amafaranga badashobora kugaruza niyo byagenda gute kandi barayashyizemo ari menshi mu buhinzi rero barahirengagije kandi n'ubutaka abaturage bari bitungiye barabubambura proje bagiye bakoreramo ntacyo ziri kwinjiza ariko kuba babyereka bari kubyerekana ubu ngubu baragira ngo noneho aba baturage cyangwa n'abandi bantu babibona nk'uwo mudogiteri Bihira bavuga ko ubuhinzi butitaweho bavuge bati burya ubu nubwo twavugaga ubuhinzi nabwo burimo buratwinjiriza uzite ku bintu nk'ubu ikinyamakuru nk'igihe kiba gisohoye mu bihe nk'ibi ngibi aya mafaranga twavugaga y'inguzanyo zose ajya muri COVID yewe nta kintu na kimwe n'iki na kimwe iriya leta yigeze ikorera umuturage nibura itwara ifaranga rimwe ry'u Rwanda cy'ubuntu ku byerekeranye n'iki cyorezo cya COVID ahubwo bararengereye bakajya birirwa baca amande atari na ngombwa niyo mpamvu tuvuga tuti hariya mu gihugu harimo icyuho gikabije cyane ahubwo bakirirwa baca amande ngo watinze gutaha ngo umuntu yafunze mbese ishopu ye cyangwa se ngo ntiyambaye agapfukamunwa neza ukuboka guca amande abo baraje hariya muri stade bose bakabaca n'amande urumva ni ibintu byiyongereye kandi byafekta ku muturage uwo ari we wese vuga ikintu byakongeraho rero n'izo ngorane bari bibereyemo cyane cyane nk'abumiro abagera muri 80 b'abahinzi batigenze bitabwaho na gahoro ubwo ukumva ibintu byariyongereye cyane none se tekereza nk'ubu ngubu aho ngiye ntekereza ko iriya leta ifite ingorane ubu ngubu murabona ko bari bari gutanga inkingo za COVID muziko kugeza ubu ngubu nta miliyoni y'abantu iramara gukingirwa kiriya gihugu ubwacyo nta faranga gifite gusohora nta na miliyoni imwe yonyine gishobora gusohora yenda ngo kibe kiguze inkingo nibura nkeya bategereza ziriya nkingo zatanzwe n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo barebe ko barwanya iki cyorezo igihugu ubwacyo nubwo tuvuga ngo RPF irakize n'iki ntabwo ireba abaturage ntishobora kuvuga itereka dufate na miliyoni nibura dukingire n'abantu nk'ibihumbi 300 yenda ku giti cyabo ni ugutegereza ko amahanga azabaha inkingo ziriya z'ubuntu nyine bavuga bati twite ku bihugu bikennye no ubu ni ibintu biteye agahinda ikintu cy'ubukungu rero kugira ngo buzamuke mu iki gihe kandi ubuhinzi butaritaweho ibyo by'amahoteli byagiye hasi byo ntibizanazamuka niyo wakongera indi myaka 10 ntango bizaba byagarutse ubwo ngo ugasanga ikintu baba bari kwandika impamvu baba bahagurukiye kwandika ari benshi kw'iki kibazo kijyanye n'ubuhinzi n'umusaruro w'ubuhinzi ni ukugira ngo baramye abaturage agatima bere kubereka ko babahemukiye mu imyaka ishize kuko bashobora kwivumbura kandi bibika ikibazo buriya tujye tuvuga ngo abanyarwanda baratinya ariko bazi n'ubwenge bazi uwo bahanganye uwo ari we bazi imbundi bari ku gakano bazi umusirikari yaje mu muganda abaturage bari gukora umuganda baba bazi ikimugenje nubwo ababwiye ngo aje gukora umuganda kimwe nabo ariko bazi ko baba bakontrolwa buri munsi uwo ari wese akaba kontrolwa icyo yakoze so ikintu cy'ubuhinzi rero mu by'ukuri mwa kiriya gihugu ni ikintu barimo bakavaringa ibyo ibibi bakoze iyo wongeyeho nariya amafaranga nyine bahaga ngo aza Arsenal tekereza umuperezida akajya guha amafaranga ikipe kubera ko ayikunze ayifana kandi azi neza yuko hari ibindi bintu byinshi bakora kugira ngo bapromote donc bateze imbere abavisitinga u Rwanda badakoresheje miliyoni zingana kuriya niyo wakoresha miliyoni imwe abo biriya byo muri Arsenal bakoze miliyoni imwe ishobora kubikora bashyize ubundi buryo batagiye mu bintu ngo by'amafutuboro kandi nabwo ari futuboro ikundwa n'umukuru w'igihugu wenyine abaturage ntacyo bibabwiye ibintu by'umupira ariko n'aba visiteri hari ubundi buryo wabatereta kugira ngo baze u Rwanda n'igihugu gifite kiza ubwacyo ariko iyo ugiye kubishyiramo amafaranga ngo wereke ko kimeze neza ngo bagisure biba byerekana yuko n'ubwiza bwacyo uri kubutesha agaciro hari ibintu byinshi bindi ushobora gukora rero ndabona ko ari ukugira ngo bakavaringe gusohoreza inkuru zose zerekeranye n'ibiva mu buhinzi ni ukugira ngo bakavaringe icyuho bafite abaturage ndabizi bashobora guhaguruka muri iyi minsi niko ntekereza ubwo bakavuga batireka tube tuberetse ko hari ikintu cyakozwe mu byerekeranye n'ubuhinzi rero bagakomeza bagaheza amaso mu kirere urabizi ko buriya butegetsi bushingiye ku kinyoma gusa mu by'ukuri nta kintu na kimwe twabategaho cyangwa twizere ko kiri mu kuri mu byo bari kwandika urakoze cyane Edouard
urakoze Jean Pierre indi nkuru yasohowe na Himbara ku itariki ya kane z'uku kwezi ku itariki ya kane nayo ifitanye isano n'ibi turi kuvuga by'ubukerarugendo mu Rwanda iyo nkuru iravuga ngo mu bihugu bya Afrika ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth biriya bihugu bivuga mu ururimi rw'icyongereza ngo mu bihugu bya biri muri Afurika y'Iburasirazuba bikoresha biri muri uyu muryango wa Commonwealth ngo Uganda yonyine niyo itarakumirwa n'Ubwongereza ingendo zazuwe muri Uganda zitarakumirwa n'Ubwongereza donc ashaka kuvuga icyanga Himbara aravuga ko Kenya nayo yiyongereye mu bihugu biri mu muryango wa Commonwealth muzi neza ko hari hateganijwe inama yagombye kubera mu Rwanda ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2021 inama ya CHOGM cyangwa umuryango wa biriya bihugu bw'icyongereza yagomba kubera mu Rwanda iyo nama noneho Himbara akavuga ati Kenya nayo yiyongereye mu bihugu ingendo byakumiriwe n'Ubwongereza dore ingendo ziva muri Kenya nazo zarakumiriwe kimwe n'iziva mu Rwanda nizo muri Tanzania noneho aravuga ati ibihugu byinshi bya Afurika biri muri uyu muryango wa Commonwealth ingendo zihava zijya mu Bwongereza barazikumiriye aravuga ngo hasigaye Nigeria gusa n'Ubugande ibindi bihugu ngo byarakumiriwe noneho rero akibaza ati kugukumira ingendo za ziva muri biriya bihugu bya Afurika byinshi byo muri Afurika bivuga icyongereza Ubwongereza bukabikumira kubera nyine ikibazo cya COVID-19 ntabwo bishobora kuzatera ikibazo cyo guterana kw'iriya nama izabera mu Rwanda ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2021 dongo icyo kibazo nicyo kibazo ari kwibaza arakeka ko bishobora gutera ikibazo kubona Ubwongereza bukumira biriya bihugu byose kandi byinshi cyane ibihugu byo muri Afurika bivuga icyongereza biri muri ya muryango wa Commonwealth byose sibyo ngo Nigeria n'Ubugande gusa nibyo bitakumiriwe kwinjira ku butaka bw'Ubwongereza niyo nkuru reka nze mbagezeho rero ingingo ya 3 nayo turayivugaho twihuta hari ikibazo kimiti yita udukoko bita pesticide iyo miti yita udukoko mu myaka bavuga ko iteye ikibazo ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda ariko ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose kubera ko iriya miti iyo bayiteye bagiye kwica udukoko turya imyaka twonona imyaka twangiza imyaka ntabwo iyo miti itoranya niyo inzuki zije ku burabyo nyine kuza gutara nyine nuza ku burabyo nazo zirapfa kuko nazo ni insect nazo ni none wari ikibazo rero baravuga ko hari inkuru nyinshi zavuye mu Rwanda zerekana ko ikibazo cy'inzuki gikomeye cyane ariko nababwira ko iki kibazo atari mu Rwanda gusa ni ku isi yose kirahari gusa impamvu nazo ikibazo nuko ubu se twabonye ko kubera ko hari ikintu cyo gukoresha ubundi mu Rwanda ukuntu wenda bapima basigaye bapima najyaga mbona kenshi bakunda kuvuga ngo muri uyu mwaka ngo twakoresha amafumbire angana gutya kuri hegitari ukabona ko kongera umusaruro babipima ku mafumbire menshi yakoreshejwe mu mwaka cyangwa mu gihembwe amafumbire yakoreshejwe imiti yakoreshejwe ariho bapimira umusaruro bati ubuhinzi bwateye imbere dayeri dusigaye dukoresha amafumbire angana gutya kuri hegitari ibintu by'ibyo ndetse bakabona basa nkaho biha intego yo kuzongera bongera ariko umuntu yakurikirana ugasanga bishobora kugira ikibazo kora ko murabona ko uko abanyarwanda batuye baracucitse batuye hafi y'ibishanga ahenshi nka mu bishanga ahantu bashyira bahinga kenshi mu bishanga nkuko nababwiye ubushize iriya miti n'ariya amafumbire byose bishobora kujya mu mazi noneho bigashoka epfo mu mazi mu migende inka zikanywa amatungo akanywa abantu bakavoma ugasanga biteye ikibazo abantu bashobora kurwara ugasanga barwaye imyizima barwaye n'ibindi byinshi cyane izindi ndwara biturutse kuri ayo mazi bavoma aturutse mu mirima yatewe iyo miti na ayo mafumbire bashyizemo icyo ni ikintu cyumvikana ubundi ayo mazi nyine bagombye kuyarinda kugira ngo abantu batayanywa batayakoresha n'amatungo atayanywa ibyo ni ibintu byumvikana ariko ntacyo ntagikorwa urumva ko hano ni ikibazo icya kabiri noneho tuzanye kindi uyu munsi gisa n'icyo ngicyo ni ikibazo none cya environment yuko iyo miti batera yica inzuki kandi inzuki zigira uruhare rukomeye mu kubangurira ibihingwa mu kubangurira ibihingwa zidahari ntabwo imyaka yakwira ntabwo imyaka yakwira kuko inzuki zigenda zibangurira nyine ibihingwa birumvikana ariko zirimo kugenda zishyira ku bwinshi hari article abantu basohoye nazibabwira kugira ngo berekane ko iki kibazo gihari hari wavuze ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka inkuru yasohotse ivuga ngo muri Nyaruguru umuti uterwa mu bigori ngo ukica inzuki umaze guhombya toni zisaga 5 z'ubuki kuri 22 z'ukwa gatanu iyo ni inkuru yashize yasohotse ku itariki ya 11 z'uku nguku ntagari kera kuri 22 z'ukwa gatanu 2022 RBA ni organe ya leta ikora itangazamakuru yanditse inkuru ivuga ko abavumbu ngo batewe impungenge n'igabanuka ry'inzuki mu Rwanda muri iyo nkuru naho batunga urutoki imiti iterwa imiti yica udukoko mu bihingwa nyine za pesticide ikindi hari n'inkuru yasohotse mu mvaho nshya yo ku itariki 16 z'ukwa 10 2019 iyo nkuru nayo yavugaga iti hatagize igikorwa inzuki zacika mu Rwanda aha naho haratungwa nyine urutoki iriya miti yica udukoko mu bihingwa iriya miti batera nyine mu mirima bica udukoko ikinyamakuru kitwa The Inspire cyo cyabajije ikibazo kiti imiti yica ibyonnyi mu myaka ibaye ikibazo ese inzuki zipfe cyangwa inzara idutere nk'abatiteguye ubu ngubu arabaga ati hari intuze ebyiri dukeneye wenda iriya miti yica udukoko mu myaka kugira ngo imyaka ibashe kwera kubera ko uyiretse wenda ntutere imiti imyaka yarimbuka ntugire umusaruro ubona ariko nanone nutera imiti inzuki nazo zizabigwamo bati tubigeze dute rero mba ni ikibazo gikomeye ariko abenshi barakibaza mu bihugu byinshi ntabwo ari ikibazo kiri mu Rwanda gusa ngo nababwiye barimo bavuga bati wenda bagerageza bakareba imiti wenda itica inzuki ariko bavuze ko bikomeye kubona iyo miti donc ni kibazo gikomeye ahenshi bafashe imyanzuro yuko ku bihingwa bimwe na bimwe bikunda kuzwaho n'inzuki inzuki zikunda kujyaho ibihingwa bimwe na bimwe iyo miti nako ibyo bihingwa batateraho imiti kubera ko nibateraho imiti inzuki zizaza zirundeho zipfe kubera ko zikunda kuza kuri ibyo bihingwa iyo bimaze kurabicya urumva aho ngaho ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kiri internationali kiri mu bihugu byinshi ariko wenda na abantu bagumye gutekerezaho kubera ko abantu bagumye gutera imiti batera imiti batagitekerejeho inzuki zishobora gushira mu Rwanda ni ikibazo ahangaha none nari nakizanye kubera ko umuntu wo Kagame ari umuntu ukunda kwerekana nk'umuntu urwarira ibintu bidukikije muzi ko bavuze ibidukikije yishyize imbere usiye ko nabonye perezida wa Amerika atumira abandi ba perezida kujya kwiga ibibazo by'ibidukikije we ntibamutumire bamuhaye akato usibye ko yari umuzi ko yari promise bije nini cyane ngo yo kushyira ngo kurwanya ngo ibyuka bihumanye ikirere avuga ngo kuvanaho imodoka ziriya modoka zashaje zikoresha diesel wenda zihumanya ibirere ngo kuvanamo amafirigo ngo ashaje ngo nayo adegaje ibyuka bigira imyuka mibi ihumanya ikirere nabonye ikibazo cy'amafirigo bakivuga ari amafirigo ya kera ikibazo cy'izo modoka donc ibintu nk'ibyo ngibyo kwa bavuga ngo barashaka imodoka elektrike nabonye ashaka ngo kubaka umujyi ecologique ngo hari ikinyinya ngo uzatwara miliyari 5 z'amadolari ze ko nayo afite yabuze nayo kubaka gare ya moshi abacyatsa ariko urumva ko ibyo avuga byinshi ni ibintu abantu bakeneye kumva kuvuga ibintu by'imodoka iby'amafirigo inganda ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nk'iki kibazo cya kinzuki zicwa n'udukoko dutera na n'imiti yica udukoko mu mirima izi nzuki zigiye gushyiraho mu Rwanda abantu barimo ku abahinzi n'abandi bantu bari no gutabaza bavuga ati inzuki zirashize mu Rwanda kubera imiti yica udukoko igenda ikica n'inzuki urumva ko ntago bajye bacyaburuda kandi ikibazo cyakwiye guhagurukirwa mu byerekeye environnement kubera ko ni ikibazo kiri ahantu hose kandi ibihugu byinshi bigerageza kugihagurukira sinzi niba Jean Pierre waba ufite igitekerezo kigufi ya kuri iyi ngingo tugakomeza
Edouard igitekerezo kibazo cy'inzuki n'imiti urumva ni ikibazo kiri ku isi yose kandi kitoroshye ntago nzaho twavugaho byinshi cyane ubwo ni inkuru wari wasomye ariko nyine wa mugani irenteresa ariko nk'uko tubizi akamaro k'inzuki ni kanini cyane deja mu buhinzi nyine birarinda pollinisation n'ubuki ubwabyo ni ibintu bifite abaturage akamaro ntago bagakwiye gutumiza ubuki buvuye hanze kandi mu by'ukuri kari akarere tropicale kose kagwa imvura nyinshi kari n'amashyamba n'iki kagakwiye kwiviramo ubuki buri natirere rwose ariko ubwo ntekereza ko ari ikibazo kimbitse cyane cyane abahanga bakwiye kureba ku buryo bwimbitse ariko kuba atari mu Rwanda honyine rero ari ikibazo rusange ubwo niho yenda twarebera ubuhanga bwa bariya abantu baba batubwira ngo ni abahanga ngo bafite baba ngo bafite abantu bize ngo bagize gute ngo amashuri yariyongereye ubundi ukuntu iyo bavuze ngo amashuri yariyongereye n'ubushakashatsi niko bwagakwiye kwiyongera ibi rero baba batubwira kandi ikibazo kiba kije bakabura uko bagisubiza ntekereza ko ari ukwerekana ko ibyo bakoze byose mu myaka 20 n'ingahe mu by'ukuri ni nk'impfabusa ibintu byose biri kujya bigenda bicurama ku buryo aho bagombaga kugira icyo bereka abaturage erega buriya leta igomba gukora kugira ngo yereke abaturage ko hari aho yavuye hari n'aho yageze nima Perezida Kagame yarigeze atubwira ngo yavanye abantu miliyoni mu bukene ariko abaturage bakaba bagikennye ubwo rero icyo gihe abagomba kugira icyo asobanura buriya n'ubugorega hari ikibazo cy'uko abaturage batavuga ariko nanone agomba kumenya ko umunsi bazavuga bafite byinshi byo kuvuga ariko baricecekeye baravuze bati mureke dutuze turebe iyo biva n'iyo bijya ubwo rero bo bagahora bifitiye ubwoba kandi umenya yuko kuva barabacecekesheje igihe kirekire ubu hakaba hari ibimenyetso yuko abaturage batangiye kumenya kwivugira urumva bagomba kujya bashaka ikintu cy'ingenzi cyo kugira ngo babapfuke mu maso rero iki kibazo cy'inzuki rwose ahubwo navuga ku cyerekeranye n'iki waruvuze mbere kuri Uganda na Nigeria urumva nabo kuva bigenda bo bemerewe abongereza babemerera ni uko ikibazo bagisuzumye u Rwanda rukaba ruri mu bihugu bya Commonwealth bitemerewe abongereza batemerewe kuzamo bihugu bitemerewe kuzinye mu Bwongereza kandi biri muri Commonwealth ubwo rero wa mugani ni question ni ikibazo kubera yuko Himbara nubwo yabyanditse mwiri ya nkuru ye ariko urabona ni inama bari kuvugishaga ameza abiri yonyine ntago ari kera ameza abiri ni make cyane ubu twakagombye kuba twaratangiye kubona izindi nama ntoya ntoya zatangiye kuhabera kwa meza abiri bujya ni ubusa utegura inama y'abantu ibihugu 50 birimo abakuru b'ibihugu sinibuka numvise hazajyamo umubare munini munini cyane w'abantu nibo bateganyijwe kujyamo iyo hatari covid ariko kuvihari rero kandi hasigaje ameza abiri yonyine ibikorwa cyagiye ubushize twabonaga uriya mudamu uhagarariye secretary wa Commonwealth ajyayo akavuga ngo bariteguye neza nibyo batubwira bwo mu Rwanda urabizi ikibazo cy'abari abantu ni nkuru batubwira biriya binyamakuru byigenga ubona yuko nta kintu donc hasohora inkuru ibi binyamakuru by'igihe za rushyashya biriya binyamakuru byabo ngo twumve n'urundi ruhande icyo yaba yanenze nka buriya secretary niba yaragiye akavuga ati turabona muri kwitegura mumeze neza hagombye kuba hari n'icyo yanenze nacyo kigasohoka mu binyamakuru ariko kubera biriya binyamakuru biba bikorera leta ntago berekana bo berekana donc ibyo ashima gusa ibyo yanenze ntibabyerekane ubwo tugasigara twe tuvuga ngo banditse gutya banditse byiza ubwo rero kuba Himbara byandika n'inama ishigaje amezi abiri ngwibe urumva harimwe ikibazo cy'ukwibaza ese mu by'ukuri iyi nama izaba bo turemeza ko izaba yego ariko ibibazo biracyarimo kubera baterekana neza uko bari kuyitegura rero izi ngendo urumva igihugu gisa nkaho ari byo gikuru cya Commonwealth cy'Ubwongereza kandi ingendo hagati zitari free aba bitari free kugira ngo abantu bave mu Bwongereza bajye mu Rwanda cyangwa se bave mu Rwanda baze mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu bya Commonwealth urumva ko ni ikibazo gikomeye abantu bashobora kureba ariko tutavuze inama ntizabayo uko babivuze ubwende zaba ariko ikazaba irimo ibibazo n'ibibazo twagiye tuvuga byinshi urabizi tuvuga yuko bamenasa donc barenga ku mategeko y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu hari no kwibazwa ukuntu Rwanda rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu rukaba ari rwo ngo ruzaba rufite intebe ya Commonwealth igihe cy'imyaka ibiri ubwo naho ni ikibazo abantu baba bari kwibaza ibyo byose keretse twajya tubona amakuru meza ariko buriya n'ibinyamakuru byigenga leta yemera kubiha kubirekana byo bigatangaza amakuru naho ubu dufata uruhande rumwe ntitumenye neza ibiri kuba ariko sinizera yuko ari twe baba bari guhima baba bihima mu by'ukuri numva rero naba ndeke aho ngaho urakoze Edouard
ok reka tuyo kunyungura kindi hari ikibazo nababwiye ngo hari inkuru yasohotse ivuga ko ngo abarokotse jenoside batujwe mu mudugudu wa Kibera inka ngo Nyamirambo ngo babangamiwe n'umusoro w'ubutaka kubera ubukene bukabije bo baravuga bati twari abakene nta takiro dufite twaratujwe ariko badusoresha ubutaka turi abakene umusoro w'ubutaka niturwanya atari ko turi abakene twabasha gusora abafite amafaranga bajye basora twe ntayo dufite natwe dukira tuzasora niko babisobanura noneho ngo mu murenge abantu bo ubuyobozi bwo mu murenge ngo uravuga ngo buzajya kubakorera ubuvugizi kuko abo mu murenge ntibashobora kubasonera umusoro kuvuga ngo tubakuriyeho ngo akarere niko gafite uburenganzira gafite ububasha bwo kubasonera umusoro ngo tuzabakorera ubuvugizi bo aho ngaho ushatse bahagarara aho ngaho ubwo nuko bako wenda nibajya kubakorera ubuvugizi wenda umusoro bazaba bavaniraho ngo bazajya bagenda basura umwe ngewe ikibazo mfite ngiye muzi ko uriya musoro rwose turwanya mu buryo bukomeye cyane murabona ibibazo twagiye tubaza bigenda bigaragara ahangaha abantu barwose turakennye ntitubasha gusora umusoro w'ubutaka kandi leta nta kintu yateganije yigeze yandika ngo ivuge iti abatabasha gusora umusoro w'ubutaka abo bizananira bizagenda bite ntaho byanditse ntaho biri ntaho dushobora kubisoma ngo baravuga ngo tuzaza ngo tugusure turebe niba utabishobora abantu miliyoni ebyiri uzabasurute nanyine ngo miliyoni ebyiri n'abantu miliyoni eshanu ryose abantu miliyoni nyinshi cyane batazabasha gusura umusoro w'ubutaka uzabasurute mu cya kabiri muri uko kubasura umuntu yagira impungenge ko hashobora kuzabamo ruswa daboru ikimenyane n'ivanguru urumva ko bashobora gufata ingurupe y'abantu bati bariya nimeze gutya reka tubasonere umusoro w'ubutaka bariya ntabwo dushobora kubasonera noneho no kubasura muzi neza ko umusoro w'ubutaka atari ntabwo uva hejuru ngo abari leta iwufigise ni akarere kawushyiraho
bitewe nuko butaka bwa bumeze bwegereye centre se haraha amashanyarazi bumeze gute hari ibikorwa ibintu byo byo bikorwa remezo bakagushyira bakarebesha ijisho bakabwira ngo uzagisora kuri metero kare uzagisora ya naya naya barebesha ijisho gusa ijisho unyumve neza kandi ruswa mu Rwanda murayizi uwo muntu uzaza kurebesha ijisho ashobora kuza wowe niba utumvikana n'ubuyobozi niba ufite icyupfa na FPL akarebesha ijisho agucamisha tubwe niba bavuga bati kuri metero kare ahangaha muri zone umuntu asora hagati y'amafaranga wenda 40 n'amafaranga 70 uwe bakaza baguca yose 70 kuri metero kare undi bakaza bakamurebesha ijisho bakamuca 40 urumva ko ari difference nini urumva ko ahangaha hashobora kuzamo ikintu cya ruswa hashobora kuzamo ikintu cyo kurenganya abantu urumva ubwo ni ruswa ishobora kubaho mu kugena amafaranga kuri metero kare kubera ko abayobozi bazajya barebesha ijisho bakugenere bati wowe uzishyura ya undi azishyura ya aho ngaza byanze bikunze ahazaza mu ruswa noneho n'ikibazo cyo gusonera abantu umusoro umva ko ngo bazajya baza gusure barebe ufite amikoro ubaye hute n'iki byose kugira ngo bagusonera aho naho bazaza mu ruswa n'ikimenyane kubera ko umuntu wenda ufite ibibazo na FPL ushobora kumusonera ntibashobora kumusonera uwo musoro icyo ni cyo cya mbere ubundi ashobora kugenda kubera ko wenda wenda yatanze ruswa afite se umuvugira afite umuntu mu butegetsi n'iki byose abisangaho bakagira gute bakamusonera undi ntibamusonere urumva ko ibyo bintu byose bizana ruswa kandi muzi neza ko ruswa muri kiriya gihugu cyane cyane mu nzego z'ibanze ni ikintu gikomeye cyane twarayibonye mu byiciro by'ubudehe ruswa iteye ubwoba turayibona muri za Girinka ruswa ikomeye cyane naha ngaha rero ni iki n'indi ruswa yadutse mu byerekeye gusoresha ubutaka mu biturage kugena umusoro kugena uburemere bw'umusoro mu giturage ndetse no kuba wenda basonera abantu urumva kubasonera ntabwo giye mbyanze ariko hashobora kuzazamo ikintu cya ruswa ikintu cy'akarengane ariko ikintu gikomeye cyane ni ruswa izaba muri biriya bintu iyo ngiyo yo muyitegure izaza iruta ari rurangiza iruta iyo twabonye muri za Girinka iruta muri za VUP izo twabonye mu byiciro by'ubudehe iyo izaba ari rurangiza icyo ni ikintu cyumvikana kubera ko baravuga ngo nta cy'ubucubusanye birumvikana mu Rwanda murabizi ariko nanone kandi kabyuta cya kibazo twavuze twabajije kuva kera niba abantu bazananirwa gusorera ubutaka bwabo ntacyo leta yiteganya twivuga ko niba ntacyo yabateganirije nuvuga ko ubutaka bwabo buzagurishwa bukajyanwa n'abandi ko biriya bari kuvuga ngo wenda ngo tuzagusonera ntaho byanditse ni ubushake bwabo bashaka kutagusonera ibyo ni impuhwe ni ukureba bakarebesha ijisho bashaka kuza bavuga ati wewe ntabwo tugusonera ukomeza donc ujyayo bigaterwa cyamunara bikaburagiye aho ngaho ni ikibazo urumva ko harimo akajagari muri iyo bintu harimo akajagari gakomeye cyane ikintu cyaca kari akajagari ni ukuvuga ngo ubutaka buhingwaho ubutaka bwororerwaho ntabwo busora icyo ngicyo cyumvikane icyo ngicyo kikaba kigiye ku ruhande amahoro akaba arabonetse reka ndekere aho ngaho Jean Pierre Jamoni ryawo
urakoze cyane ku iki kibazo cy'imisoro rega nta hantu umusoro w'ubutaka uzaba mwiza uko byagenda kose nibwo bwa mbere abanyarwanda bumvise ko bagomba gusorera ubutaka kandi ubutaka ni ikintu umuntu yahabwaga mu by'ukuri ari nk'umubyeyi nyine ugusigiye ubutaka murima cyangwa se impano itimukanwa nyine umuntu asa nkaho avuka kuko umuntu avuka ari ku butaka ubutaka runaka yaba ari hose bwaba ari ubwe cyangwa ubwande kuvuga rero ngo urasorera ahantu mbese kubera ko uhahinga ni ikibazo ntabwo ari abantu bamwe cyangwa abandi bizakomeza bibe ikibazo gikomeye cyane kubera ko ubwa mbere ibihugu bya Afurika sinzi ko hari ibindi bihugu bisorere ubutaka muri Afurika hose keretse yenda nk'abantu bagiye bafite za plantation yenda mu biriya bihugu by'amajyepfo yenda wasanga bo babusorera kuko nka za South Africa zigiye zifite plantation nini kandi mu by'ukuri isarura cyane biriya bihugu by'amajyepfo ndatekereza ko bishoboka sinageze mbaza cyane ariko ikintu cyo gusoresha ubutaka umuturage yahabwaga akazabusigira umwana we n'undi akazabusigira umwana we kiri kizatera ibibazo ahantu hose noneho uravuga uti noneho no kugena umusoro bwo ibibazo birahari birigaragaza ko byagiye bigaragara ibintu byose abayobozi mu nzego zo hasi bakoramo mu by'ukuri barabashumuriza bati mugende mwe mukora icyo mushatse nonese Edouard wibwira ko nk'ibintu bya gacaca wibwira ko gacaca yari mbi ku bantu bari bamaze bavuye mwari ya mahano gacaca ntago yari mbi kugira ngo abantu biyumve kugira ngo bongere baganire kugira ngo bongere basubiranye umutima munda ariko uburyo yakozwe abantu bahutarijwemo ni benshi cyane kurusha no ukabona ko ibyo yakijije ibyo donc ibyo yangije ari byo byinshi kurusha ibyo yakijije ntabwo yari mbi rwose nibyo yenda tuvuga byagira inka n'iki ariko ingufu bahamo abayobozi bo hasi batahuguwe batanahembwa ntekereza ko badahembwa ari nayo mpamvu inakomeye cyane ntabwo ushobora gukoresha umuntu ngo umwohereze gukora ibintu ku muturage uzi ko nta kintu muhemba arihemba kuruko ashoboye atihemba agahita hazamo nizo za munyangire wumvise ukuntu abantu bataka yewe na munyangire nka Aimable Karasira avuga ati ngiye banyuye pasiporo yanjye kandi urabona pasiporo burya kugira ngo uyibone bituruka mu muntu uza mu muyobozi wo hasi wo mukadugudu wo hasi kwa mudugudu noneho nawe rero iyo kubera mu nyangire ashobora kukwanga kuguha icyemezo cyo kugira ngo ubone pasiporo uzi ko pasiporo ari ikintu cyoroshye ibifite amafaranga agenwe ukayishyura bikarangirira aho ngaho ni ikintu cyakagombye koroha cyane ariko iyo haje nizo za mu nyangire hazamo za ruswa hakazamo uzi ko n'abanyarwanda burya harimo abantu bagerageza ku gushungurana sizi ukuntu umuntu yabivuga kurebana uko umuntu ameze mbese ukaba wamureba uko ameze ukaba wamugira ibyo bintu birahaba ntago abanyarwanda ari abantu bari barenga ikintu cyo kureba undi uko ameze baracyari ahantu hasi cyane nyine ibihugu biri mu nzira y'amajyambere akenshi usanga hari ibintu bikiri inyuma ahandi nk'iyo umuntu akuvugishije nabi cyangwa iki ibintu bitamureba ntago biba bimureba nyine arabireka akigendera ariko twe ubona ko umuntu asa no gukurikirana akanagukekera n'ibintu bitari byo ibyo bintu biracyahari rero iyo ushyize imishinga nk'iyi mu nzego zo hasi ntunayikontorore ntushyiremo uburyo buhamye bwo kubikontorora bihereye kugira ngo abo bantu babikoramo babe bafite umushahara wabo ugenwe ubatunze kandi uhagije icyo tubivuga no kwigisha buriya abarimu kugira ngo babe bafite umushahara ubahagije ku buryo ajya kwigisha nta kibazo ibyo biri mu nzego zo hasi rero iyo uhashumurije iyo mishinga yose ni ukuvuga ko afite uburi gusubiranyamo abaturage kugira ngo bere kumvikana ibi ndabyongeraho n'ikintu twigeze kuvuga ukuntu abanyarwanda bamaze kuva mwa biriya bintu bya jenoside bagiye bafata abantu bari basanzwe bumvikana ugafata nk'umuntu wari urimo babona wumva abaturage bumva ku mirenge bakamushinga nk'umurimo wo gukemura nk'ibibazo nk'ibingibi wavugaga nyine bijyanye n'ikibazo cy'umusoro w'ubutaka noneho babimuha bigatuma agirana amacakubiri n'abo bari kumwe mu muryango we kubera iki bamuhaye kuyobora nta bihemberwa hajemo cya kintu cya munyangire bakirotruva amacakubiri nta muntu uvugana n'undi yewe nta muntu ufite icyo abavandimwe babiri ugasanga barazirana ugasanga nta ufite nyirarume nyirarume ugasanga niwe uhemukira umwisenge neza we ibintu nk'ibyo ugasanga ni ibintu by'uruvangavange byo kugira ngo abantu bakomeze basubiranemo gusa bere kumenya ibiri kubera hejuru ubutegetsi bukomeze bubakonsome iyo misoro aho uribaza utese niba bagiye gusoresha abantu umuntu ku butaka ayo mafaranga azamara iki nta kintu bateganya uzi ko bagize nka biriya byo kuvuga ngo bere kuzana caguwa ariko nta nganda bongereye nyinshi mu gihugu nibura ngo bavuge bati twongereye imisoro kubera bije yacu turashaka kugira ngo twubake inganda nyinshi twihaze mu bikorerwa iwacu nyine tutagiye kujya tubona ibyo abazungu badusagurira ibi byose byari imishinga iba ari myiza ariko kuba yizwe n'uburyo bashyira mu bikorwa mu by'ukuri usanga ari ibintu bibabaje cyane bikomeza kurenganya abaturage reka ndekereho numva ari icyo nabivugaho
urakoze reka tujye ku nkuru y'Ikabgayi rero nkuru nari mbasomeye hari ikibazo hari inkuru yanditswe n'Umuseke Umuseke ivuga ngo Umuseke ku itariki ya 10/4/2021 ivuga ngo Muhanga ibitaro bya Kabgayi bifite abakozi 135 bahawe akazi nta piganwa byateje ikibazo muri inkuru rero bigaragara ko ngo hari abantu nyine abantu 135 ngo bahawe akazi batahawe ngo batanyuze mu ipiganwa kandi amategeko ariko ateganya amategeko avuga ko bagomba kuba ipiganwa ngo nta ryabaye ngo diyosezi yabahaye akazi ngo baze gukora mu bitaro nta piganwa ribaye ikindi kandi ngo abo bantu ngo bakoze mu bitaro ngo biyongereye amafaranga ngo bigeneye amafaranga menshi cyane atemewe n'amategeko ngo umuyobozi w'ibitaro avuga ko aya mafaranga yasohotse koko mu buryo butemewe n'amategeko ariko ngo uburenganzira Oya umuyobozi w'ibitaro avuga ngo uburenganzira bwo gusora amafaranga ngo bawuhawe ni inama y'ubutegetsi y'ibitaro Conseil d'administration ngo niyo yabotorije gusohora ayo mafaranga. Noneho musenyeri musenyeri Mbonyintege Smaragde ugomba kuba yo ayo ariwe ukuriye iyo na iyo Conseil d'administration y'ibitaro inama y'ubutegetsi y'ibitaro itegeka ibitaro ni umwumva ko ni bavuga ko ari wotorije ayo mafaranga kugira ngo asohoke kandi amafaranga akaba ata yarasohotse mu buryo bunyuranyije n'amategeko urumva ko niwe bijyaho uriya musenyeri Mbonyintege Smaragde ariko nawe yarashubije ati reka da diosezi nta mafaranga itunga mu bitaro amafaranga afite abakozi bayasohoye abakozi barazwi nibo bagomba kubyirengera nibo bagomba kuyabazwa urumva ko bashatse kumushyiraho ikibazo ariko nawe yarakibasubiza ni ping pong nyine bashatse kumwegekaho ikibazo ariko nawe abagira ko kakada atari diosezi yabikoze we nta ruhare bafitemo aya mafaranga rero banyirije na amafaranga angahe inkuru reka nyisake na mafaranga ngana gute ayo mafaranga banyereje umuseke urayandika ngo okay kandi nshake iyo nkuru okay ngo umuseke ngo ufite amakuru avuga ko ngo ufite ngo amakuru umuseke ufite ngo nuko hari miliyoni zirenga ijana ngo zahawe bamwe mu bakozi baba n'abayobozi bake bibitaro bise amafaranga ya prime bakaba akaba nandi miliyoni zirindwi yahawe umukozi w'ibitaro ufite isoko rya restaurant ikabwaye hakaba na miliyoni 52 yavuye mu bikoresho bitandukanye bya leta ibitaro byagurishije umuseke ufite kandi amakuru avuga ko hari miliyoni 4 adafitiwe ibisobanuro ibitaro bivuga ko byahaye abagiye mu kiruhuko kizabukuru mbo iyi micungire kandi y'umutungo wa leta yanatumye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ikigo cy'ubwiteganyizi bw'abakozi RSSB bica ibi bitaro amande ya miliyoni 40 kubera gutinda gusora no gutangira ku gihe imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi urumva ko amafaranga barayafata bakakoresha nabi batatanze imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi urumva ni inkuru ikomeye gusa icyo nababwiraga nuko gusa kwa uriya musenyeri w'ikabwayi ntabwo bisa neza urumva ko baramushyiraho ibibazo bikomeye usibye ko nawe atabyemera nuko bitega amaso tukazareba aho bijya mbo inkuru ndangirijeho minota irangira urazi komanta zombi icyarimwe Jean Pierre niriya nkuru nyine nabwiraga ko mu Rwanda hari turiya tuburiro bita poste de sante duto cyane twegereye abaturage noneho utwo du poste de sante rero tukaba ari abantu badukodesha mbe gurebye noneho bakajya bavura abantu nyine begereye mu giturage hasi n'utuburiro turi munsi ya centre de sante ngo hari inkuru twabonye nko nabibukije nigeze kubabwira inkuru twabonye ivuga ko mutwe tuvuriro duto cyane twegereye abaturage abakozi ngo ntabaforomo bahaba ngo umuforomo aza nka rimwe mu cyumweru ku minsi mikuru ntibakora nyuma ya saa sita ntibakora abantu bakibaza bati amavuriro amaze iki nta miti ihaba ngo nta miti ihaba izo ni inkuru twagiye tubona ikindi nuko inkuru yaje ubu ngubu noneho iteye ubwoba ni ukuvuga ngo bari abantu bafite bivuriza kuri mitiwere bo iyo bagiye kuri utwo tuvuriro ngo ntabwo babafata ntibemera kubavura kubera iki kubera ko iyo babavuye ubundi bagombye kubavura noneho fagitire bakayiha RSSB kuko RSSB niyo yafashe amafaranga ya mitiwere abantu barishye niyo asiranse yabo niyo igomba kubishyurira ariko ngo ntiyishyure ubumva ni leta itishyura kwa RSSB ni leta abantu babaciye amafaranga mitiwere ajya muri RSSB muri leta ariko bajya kwivuza leta ntiyishyure noneho ubavura nawe akanga kubakira uvuga ati nimbavura ntabwo leta izanyishyura RSSB ntizanyishyura biratinda nta mafaranga batanga akanga kubakira ubwo rero abaturage bakagwa mu kantu bavuga ati ko twatanze amafaranga ya mitiwere tugira ngo tuzavurwe kwari iyi mitiwere twivurizaho kuki bituma iki noneho niba tujya ahantu bakanga kutuvura kubera ko iyo tuvuwe leta ntiyishyura kandi leta niyo itwahaye imisanzu ntageze kukwishyura urumva ko aho ngaho ni ikibazo gikomeye kibereka rero ko iri ya sisteme ya mituwere urumva ifite ibazo bikomeye ntabwo ari ubwa mbere mu byumva muziko n'abajya kwivuriza mu bitaro bikomeye bizwi na za centre de santé iyo bivurije babagomba kubaha imiti ubundi ariko na miti babaha babwiye ngo rije bajye kwishakira imiti kandi akenshi ikintu gihenda abantu ni imiti ni imiti ubundi leta yagombye gusuzuma abaturage bayo kubusa ariko imiti ni kimwe kibahenda abaturage kandi iyo bagizeyo muziko neza ko babwira ngo nta miti hari bakajya kwigwariza none no kubakira wumva ntibakibasha kubakira kubera ko mituwere yabo nta gaciro ifite baramuvura leta ntizishyure urumva ko ya assurance nta assurance nta assurance iri mu rwose urumva rero ko ibibazo birahari nta miti hari ariko iki kibazo twanakibonye kuva kera none turavuga turi ko bishoboka bite twarakibajije bishoboka bite leta ipfusha amafaranga muzi neza ko ibigeze kutwereka ejo bundi mu gihe cya covid bavuga ngo baguze ngo robot enye ngo zisuzuma ngo abantu covid kandi abantu babo bakomeye barwara covid bakajya kubavuza muri Kenya bo noneho izo ntuza izo robo zaguraga $35,000 by'amadolari wayateranye ugasanga zose zaguze zari eshanu hari ngirengo zaguza hafi amadolari $160,000 by'amadolari ariko hariya ni ibintu byo kwerekana byo kwirandisha ariko hariya nta miti hari Kagame aragendera akagenda mu mwaka bakamutanga $17 million z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka icyo kintu giteye ubwoba mu byuke $17 million zikagenda ku mutwe Kagame umuntu umwe kubera ingendo $50,000 yakoze mu mwaka $17 million ariko twajya mu giturage tugasanga nta miti hari abaturage nta miti hari ntibavurwa izo mituweli bavuga nta kizi bamariye kubera ko nta ibintu ntibikora no kubona abaturage bivuza bajya kwivuza RSSB tijye kubishyurira nuko rakwe nta amafaranga hari amafaranga hari muri kese niba hari ntibishyurire nabyo ni cyaha gikomeye kurusha ubukene noneho niba amafaranga hari ntibajye abaturage bakivuza niho ntibabishyurire kandi abaturage baratanze imituweli yabo niba amafaranga hari ntibishyurire ni cyaha gikabije kurushaho niba adahari nabwo ni ikibazo kubera ko bayataraguje n'ibyo byose twavuga mu ndege muri za Arsenal muri za PSG mu ndege za Kagame ibintu nk'ibyo byose umva ko ni ikibazo bira bintu harimo ikibazo giteye ubwoba iyo abaturage babura ibintu by'ibanze nk'ibi ngibi tubona umuntu akajya kwivuza wenda rwawe umutwe akabura ibinini byo kwivuza umutwe Kagame atanga $17,000 ku ngendo ze yizwa atanga ruswa bamuvuge neza mu mahanga bagire bate ariko umuturage adashobora kubona ikinini cy'umutwe ni ibintu biteye ubwoba reka ndekere aho ngaho iyo mbivuze ibintu ngiye bintera umujinya bo ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Edouard ibintu nyine bitesha umutwe bishobora kukurwaza umutwe kandi wari muzima mu by'ukuri ibintu bibera hariya n'agahoma munwa ariko nshimye ko ahangaha nyine inkuru twenda kurangiza ariko tukaba tugarutse kuri Musenyeri Samara Mbonyi Intege urumva nge natangiye kare nkubwira nti buriya societe civile ifite ikibazo mu Rwanda gikomeye cyane kubera ko ntivuga ariko urumva ko bo nk'abasenyeri cyangwa na pastoro ngira ngo muri ADEPR naho byaratangiye ubona ko bigenda bibagarukaho byanze bikunze bibagarukaho bagatangira kubona ingaruka hakiri na kare ukabona ko ingaruka zihari rwose urumva nk'abo bantu babona akazi aho ngaho nyine ikabwaye mu bitaro nta piganwa ribayeho n'amafaranga akaza y'umurengera amafaranga ntagira icyo amarira abantu baza kuyivuriza kandi ugasanga ko Musenyeri abifitemo mbese bigenda bimugarukaho mu by'ukuri impamvu nashatse kuvuga ko sosiyete sivile ifite akamaro mu bintu biri kubera mu Rwanda kandi ikaba ifitemo uruhare mu kuba bari kwica abaturage kandi babizi banabibona ntibagire icyo bavuga ni ikibazo gikomeye cyane bikaba bitangiye no kubagiraho ingaruka bibagiraho n'ingaruka ku buryo bwa vuba kandi bugaragara uyu nguyu uramuvuze uyu nyakubaha Musenyeri uyu nguyu Mbonyi Intege mperutse gukurikira ikiganiro yaganiraga n'ikinyamakuru agomba kuba ari umuseke cyangwa ukwezi kimwe muri byo yasobanura umunyamakuru yamubazaga ku kintu kijyanye n'uburezi Musenyeri Samara akasobanura impamvu uburezi butameze neza uziko amadini hariya amadini yagiye nka bondo abadive abakatolika abaporo abangirikani bose bagiye bafite amashuri bagira rwose inkunga nini mu burezi bw'igihugu cy'u Rwanda kuva na kera noneho we arabizi neza ikiganiro cye naragikurikiye nsanga umunyamugabo azi ibintu byinshi cyane ko yamubaza guko uburezi bwa kera bwari bumeze akavuga inenge zabwo akavuga n'izubu ngubu cyane cyane numvaga yibanda ku buryo batakigisha nk'ibintu bijyanye muri na filosofia yavuzaga ikintu kwa filosofia ko kitigishwa mu bantu muri pedagogie mu bantu bazaba bari mu mbese ubu n'iki kiba ukumva zi aho ibintu bigenda byapfiriye akaba ari yari afite n'umuti wo kugira ngo agarure ikibazo cy'uburezi uretse ko ubu ngubu amazi yarenze inkombe byo ntibigishobotse ariko uwe bigaragara ko abizi ibintu byagiye bigenda abireba bireba ariko sinzi niba yarabuze uruvugiro sinzi niba umwanya afite bitamuha guhindura ibintu nge bya ntago nabyumvise neza impamvu ariko iyo umukurikiye neza akavuga n'uburezi bw'ubu n'ubu rwose nk'ahariya muri Kabgayi rwose amashuri na n'ubu aracyahari kandi menshi kuva na kera ubwo ni ukuvuga ko abizi na ni sisiteme ya kera yizemo ingorane zarimo yarazizi ibyiza birimo arabizi ubwo rero yazi kompara n'izubu ngubu nabyo usanga bizi kandi abibona byose ariko ukabona ntagaruriro rihari ubwo rero nicyo navuga ni societe civile cyane cyane bariya barimo nabo bariya basenyeri n'abapastoro nibo urebye bafite ingaruka cyane cyane ku baturage kandi hari n'ibintu byinshi twagiye tuvuga urabona nk'abaturage babo dore nk'abarimo muri Banyahe n'ahandi hose bagenda basenyerwa kandi uzi ko ari abakirisitu bawe ndabizi abaturage barabaganira ntabwo rero nta kintu bakora kugira ngo babahe ibisubizo baba bafite urumva umuntu n'umukirisitu wawe aza kwiga yendura mwaka n'amaturo aza gusenga uko bukeye n'uko bwije uramuzi neza arabyara arabatirisha cyangwa arakora imihango yose ya gikirisitu mu by'ukuri abagomba no kugutakira igihe hagize ingorane ubwo rero ubu ntacyo bakora kugira ngo bereke leta ko abaturage bari kurengana akarengane urumva kare n'ahantu henshi cyane ntago ari hamwe ntago ari n'ahandi n'ahantu henshi cyane rwose ubwo rero urumva ko nkawe ingaruka ziri kugenda zigaragara uwo ni urugero tuba tubonye ariko ubwo mu gihugu cyose hirya no hino kaba karabaye ubwo rero n'izi poste de sante na mituweli urumva rega uretse tureke no kwiyemera cyangwa kwirarira Edouard hano i Burayi ibi bintu byo kwivuriza ubuntu birahari ariko hari ahantu bakura amafaranga menshi ufashe nk'urugero nk'abakozi bakora i Burayi igihugu cyose cy'i Burayi n'ubwo bavuga ngo gifite ubushomeri cyangwa iki usanga 80% baba bafite akazi 80% bakora noneho 20% ari nk'abashomeri ni urugero uri kuse kuvuga ko ari 100% ariko nkoze precision wavuga uti yenda 20% nibo baba badafite akazi cyangwa se bafite akazi kabatabafitiye akamaro ariko nka 80% umuntu aba afite umushahara yaba akora mu ruganda yaba akora kwa muganga yaba akora hehe hayo hose ariko akaba afite akazi kamuha umushahara buri kwezi oro mu Rwanda usanga nk'abo 20% aribo bafite akazi gafite umushahara noneho 80% nk'uko twabivuze yenda bari no mu buhinzi baba bashaka ikibatunga gusa ugasanga 80% nta kintu binjiza noneho kumbwira ngo ugiye gukora ikintu cya mitiweli ngo abantu bajye bivuriza ubuntu ngo uzabaha imiti ngo abakonsilita kwa abadogiteri azajya bakora konsilitasiyo ku buntu uzi ko hariya hagikenewe n'abaganga baturutse hanze mu bindi bihugu b'abaspecialiste kugira ngo bavure indwara zimwe na zimwe mu gihugu urumva ibyo bintu ni ibintu birebire cyane sinavuga yuko ikintu cya mitiweli atari cyiza cyakagombye kuba cyiza ariko mu bintu byizwe neza rero ni ukuvuga ngo niba utanga mitiweli kugira ngo bakuvure ikintu bashobora kukubonera yenda nka paracetamol izo bazi kubonera rwose na ibuprofene iyo niko ntekereza mu Rwanda ariko ibindi byose nta batubeshya rwose ntibakatubwire ngo na dogiteri aza gukora konsilitasiyo ku barwayi bose mu gihugu ku buntu kandi uwo mudogiteri ahembwa ngo anamuvure n'igiciro cy'imiti urakizi igiciro cy'ibitaro kuba mu bitaro umuntu ushobora kuba mu bitaro nk'ukwezi urabizi n'ibintu biba bigoye
ntabwo bakora konsesi ukuntu barariha ikintu cyose bakoreye umurwayi bishyuza RSSB ikintu cyose bakoreye umurwayi
uwo ari we wese kandi uzi ubukene buri hariya uzi n'abaturage bakora twebwe navugaga yuko iyo umukora nyine muri nka 80% mukorera mufite umushahara harimo umusoro mutanga kandi uvuye mu kazi niwo mwakoze uwo musoro rero ugenda ujya mu bintu bijyanye nk'ibi byo kwivuza nyine ku buryo niyo ari nka mitiweli aho yaba iri mu bihugu by'i Burayi ntabwo byagutangaza abantu baho bavurirwa ubuntu ariko si ubwo mu Rwanda umusoro w'abakozi bakora ku kwezi hariya ni bangahe ku buryo umusoro wabo wajya ufasha n'abadakora mu byo kwivuza nta kintu mu by'ukuri harimo ikintu cy'icyuka gusa yenda ideya ari nziza ariko kugira ngo babishyire mu bikorwa ni icyuka poste de sante nazo urumva ni zegereye abaturage ntoya ubwabyo no kugira amafrigo ahantu bashobora kwika imiti mu biturage hose hirya no hino imiti wayibikute ni ibintu byinshi cyane nta mashanyarazi ahari ubwumva mu biturage hose ubwo se wavuga ngo ugize poste de sante udashobora kubona farumasi hafi aho ngaho bo ni ibintu nge mbona byo kwiyemera byo gusetsa abantu ariko mu by'ukuri by'icyuka nkaba numva rero mu by'ukuri ibibazo bireba abaturage ubukene n'imibereho mibi y'abaturage irahari kandi ishobora no gushira ubwo ntitwavuga ngo ni covid iri kubyongera hari ibintu byinshi byari bisanzweho covid ni ikintu cyaje kidasanzwe ariko nta bibazo biri mu Rwanda biri guterwa na covid gusa ikindi nakongera wenda nasoza ni uburyo batereta abantu bafite biriya bibazo mbese kubera ikibazo cya covid kugira ngo bakurikize ziriya mezire za covid ubona ko mu Rwanda ho ni britari hari gusa ni ikintu utamenya yuko ari abantu baba bari gutereta covid yabaye ikintu polisi ikoresha ikintu abasirikari bakoresha mu gihe abandi covid abantu babagira inama bagakora amatangazo media ikazamo ikababwira ibigiye gukorwa twebwe rero ni polisi ibirimo n'igisirikari guhana abantu kubakubita no kubahana kubaca amande ziriya abiriya bintu by'amande byose tubona ntabwo nzi ibindi bihugu niba habiho amande ameze kuriya birirwa biyenza ku muntu ngo bamuca amande so mu by'ukuri rero nta ibintu ni byinshi imibaro y'abaturage ni myinshi ariko ntituvuge ngo ni covid biteye yonyine hari n'ibintu byinshi hari programu mbi za leta yize kuva kera zishyirwa mu bikorwa nabi n'ikintu cyari kiza ugasanga cyahindutse kibi ikintu cyari gifitiye umuturage ugasanga kiramugeraho ahubwo akigiriyemo ingaruka ubwo wenda sinavuze uburyo bavuze ngo amashuri ni ubuntu nayo kuva hasi muri primeri urumva kera barabivugaga ngo amashuri ni ubuntu ariko ngo bagaha umwarimu agahimbazamusyi ako gahimbazamusyi ugasanga karaguta amafaranga minerivare yakagombye kubiri fixe nkuko yenda nivuga twatangaga ijana bya kera kuva nakiga primeri nkarangiza ariko ubungubu birakaze cyane ni ibintu utabona aho bihera gusa uretse kugira ngo abaturage bivumbe bakoreshe amayeri yose ashoboka yose kugira ngo barebe ukuntu bikiza agatsiko hari abavuga ngo ese ngo ubutegetsi bwazaho bwaho bumeze gute ariko nta butegetsi bubi buzabaho nk'ubutegetsi bwaranze bwa FPR buyobowe na Perezida Kagame niba na Kagame adahindutse ariko bashaka undi muntu kuko ntago ari umuntu wavukiye gutegeka wenyine ariko barebe ukuntu ibintu bihinduka rwose kandi bihinduke bitari nk'ibi ngibi ngira ngo bararambiwe abaturage bararambiwe rwose twaravuze turavuga n'icyo ariko abaturage bararambiwe dukora ku buryo nabo bumva ko ikibazo kibareba nk'uko twabivuze uburenganzira buraharanirwa kandi nicyo twese duharanira Edouard nkaba nagushimira rero urakoze
Jean Pierre hari inkuru isohotse mbonye mu museke ivuga ko ngo mu Igoma ngo hari ariko ntabwo nuko iyo nkuru no kuyifata na precaution nyinshi nta wamenya ibyo iyo Rwanda rwandika kuri Congo kenshi bandika ibintu bya wenda bidafututse neza umuntu agomba kwishakira suruse ye inkuru ivuga ko ngo Igoma ngo habaye imyigaragambyo nako habaye gushyamirana kw'amoko ngo abitwa ngo abahutu bo muri Congo n'abanande ngo bakaba basubiranyemo ngo bamwe bari gutwika amazu y'abandi ngo bakaba byatewe n'abantu ngo babiri basanze bapfuye noneho ngo bagahita rwambikana ngo ayo moko yombi abahutu ngo n'abanande ngo bagahita batangira kurwana ngo ariko ngo byatewe ngo byahereye ngo hashize iminsi ngo hari ikintu bita ville morte ngo hari amagroupe ngo asaba yuko bari abasirikare ba MONUSCO ngo bava ku butaka bwa Congo ngo kubera ko ngo baha intwaro ngo imitwe ngo yitwaje intwaro ubwo ni ndavuga muri magambo make uko mbibonye ntabwo inkuru nayinjiramo cyane gusa kuko ntabwo nzi niba bayanditse ko ibintu bimeze kubera ko ibyo muri Congo henshi barabideforoma gusa ni inkuru abantu bakwiye gukurikirana bakamenya aho ibintu biri kugana cyane cyane iyo haje isubiranamo rya moko ririmo abahutu mu gukurikirana umuntu akacekinga akamenya iyo biri guturuka murakoze rero Jean Pierre nagira ngo ngusubize ijambo usezere kubadukurikiye noneho turangize ikiganiro cyacu urakoze
urakoze cyane nagira ngo ushimire cyane wowe wateguye ikiganiro nyine iyo nkuru ndumva ari inkuru twa ije nshyashya ngo tuzumve ibyayo inkuru ziba ari nyinshi ariko iyo haje n'icyo kintu cy'amoko wa mugani usanga bigoye cyane kandi ngo aho bihera agomba kuba ari hariya Igoma hafi cyane hafi n'umupaka n'u Rwanda ahantu nyine abasirikari b'u Rwanda bagenda ku buryo bworoshye ntiwamenya niba badazifitemo akaboko so muri make rero reka tubitege amaso ariko ngushimire cyane nshimire Chantal na Serge twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma nshimira abadukurikiye bose n'abakomeza gutera inkunga bakora uko bashoboye bakagira contribution batanga aho haba mu guhugura abantu n'izindi zari zose zishobora kugira ngo abantu bagerageze kwibohora kugira abantu inama icyo bagomba gukora burya uyu muntu yigize icyo uvuga kuvugana ibyiza mu bintu bya politike ni ukugira ngo abantu bumve ko batari bonyine turabatekereza igihe cyose yaba ari mu Rwanda yaba ari hirya no hino ku isi ariko nabo tugira duti banyarwanda rwose mukora uko mushoboye buri wese agira icyo akora ibyo gukora biba bihari ni byinshi hari ibyo tugenda tuvuga hano kuri radio ubwo muri make rero abantu bose bagerageza kuza timu ya radio itahuka aho ikagera yose nayo igiye ikura ariko tubashimire kandi dukomeze umurego kugeza igihe icyo duharanira tuzakigeraho Edouard irakoze ugira ijoro ryiza
urakoze Jean Pierre kuza kwifatanya natwe mu kiganiro wakoze cyane ku musanzu wawe n'ibitekerezo duhaye ngo natwe tukwifurije ibihe byiza ngo tuzabonana kuwa kane abadukurikiye mwese turabashimiye n'abadufashe kubanga ibyuma mwese turabashimiye mugira ibihe byiza turabakunda cyane kuri radio itahuka nikabaye Medwari ubategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage kana kibagezaho mwese mugira amahoro y'Imana murakoze
Nibiriye mitemene hukira mwigabana bazo zikomye na barumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora